veiled off from human view. But through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due.
Khothamise amakhanda ethu.
Lord, on one occasion it was said Kosi,
kwezinye isikhathi kwathiwa ngabafundi bakho abathandekayo, sifundise ukukhuleka. Ngoba uma sithi ukumbuka uNkulunkulu omkhulu wasezulwini, siyaqonda ukuthi singabasilele kangakanani. Ngakho sifundise ukukhuleka Nkosi ezinhliziyweni zethu manje ngezinto ezizoba inzuzo yefa embusweni wakho nangezinceku zakho. Wena wazi isidingo sawo wonke umuntu lapha. Futhi lapha edeskini lokhukusa kukhona amaduku nezindwangu namaphasela amancane nje avela kwabadingayo ngokosizo lokomzimba nokwasekhaya, futhi noma kungaba yini. Kodwa wena unguNkulunkulu, futhi uNkulunkulu yedwa, uNkulunkulu weqiniso kuphela okhona. Futhi sicela wena egameni likaJesu indodana yakho ethandekayo ukuthi uzophilisa ngamunye walaba. Uthi angahle abe khona umunye lapha ongenalo iduku lapha noma iphasela odinga ukuphiliswa. Bangahle babe khona abanye ezizweni zonke umhlaba jikelele okuyothi ngisho le tape ihlangane nabo emakhaya abo noma emabandleni abo. sizokhuleka Nkosi ukuthi inkonzo isaqhubeka noma itape isadlalwa noma singaba kusiphi isimo sendawo noma isimo sengathi uNkulunkulu omkhulu wasezulwini angabuhlonipha lobu ubuqotho bezinhliziyo zethu kulokhu kusa futhi aphilise abadingayo abaphe lokho abakudingayo. Sibusise manje enkonzweni ezayo. Khuluma ngathi kube sengathi akukaze ngaphambili ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Lindela egameni likaJesu impendulo yakho. Amen. Ningangisiza ngalokhu na. Kuhle ukuba lapha enkonzweni futhi kulokhu ukusa. Futhi bengikhuluma nje kwabanye abangane abebesanda kungena bevela e-Ohio entombazaneni encane eyehliselwa lapha ezinyangeni ezimbalwa ezedlule eyayibulawa yi-leukemia, isifo esibonakala ngokwanda kwezinhlayiya ezimhlophe egazini. Abantu babempofu kakhulu abazali. Futhi anginaso isikhathi kulokhu ukusa ukufunda ubufakazi obuzofakwa efayeleni. Kodwa naso isithombe sentombazane encane emva kwezinsuku ezintathu ngikholwa ukuthi kwakuyizo emva kokuba isikhulekelwe. Odokotela bayinika ukuthi izophila izinsuku ezintathu nje futhi ezinsukwini ezintathu kamuva abatholanga ngisho umkhondo waso. Futhi ngakho ishe esikoleni ijabule kakhulu. Ineqiniso ukuthi ibandla liyakhumbula ngenkathi sinayo lapha endlini encane. Nengane encane futhi yazalwa izibilini kungathi zingaphandle. Ngajalathize odokotela nalesi simo esincane indlela izibilini ezazakheke ngayo zazingena kubuyiseleka emuva futhi. Babesaba ukuthinta into encane kuyingane esanda kuzalwa nje. Futhi manje umfo omncane cishe usenonyaka obudala ngiqagele into efana leyo enezibilini ezijwayelekile konke kwejwayelekile nje ngokufaneleyo. Ngumusa kaNkulunkulu nje muhle kanjalo-ke kithi. Manje namhlanje bengifuna ukumemezela ukuthi umhlangano ebesiwuhlela. Bengihlela ukuhamba kuleli viki elizayo elilandelayo e-Afrika ngiwele nomfowethu Joseph Boze eKenya naseTanganyika. Asikwazi ukuba nomhlangano ne-telegram ebuya ivela kumfowethu Boze. Ngeviki eledlule ezintathu zezithunywa zenkolo zakithi impela sibulewe futhi zabulawa ngamabomu. Futhi banokuvukelana lapho manje namakhomanisi ashushumbisa izibhamu azifaka okomdabu bathi banezikebhe zezinhlanzi ezihlezi zizungezile iRed China neRussia. Futhi bafaka izikhali okomdabu futhi abazi lutho ngazo ukuthi bazisebenzise ngaphandle kokuthi bazisebenzisa kunoma yini abayibonayo. Ngakho lapho uhulumeni ucabange ukuthi ngeke kwaba ukuhlakanipha ukuba nomhlangano ngalesi sikhathi. Futhi ngokuqonda kwami futhi ukuthi umfowethu Boze ngeke aze asivule ngisho isikole sakhe kule ndawo lapho ebengiya khona ngalesi sikhathi. Kodwa awukhanseliwe, uhlehlisiwe nje kuze kuthule futhi. Ngiyajabula kakhulu kulokhu kusa ukubona phakathi kwethu futhi iminyaka eminingi engekho umfowethu Jackson, umfowethu Sydney Jackson, nodadewethu Jackson baseNingizimu Afrika. Bakhulumile nje. Nalaba bantu kwakungabafowethu nodadewethu ngempela nesisebenzisana nabo emkhankasweni eNingizimu Afrika uhambo lokugcina olwedlule. Kungukuthi sethemba ukuthi ngelinye ilanga ngomusa kaNkulunkulu sobuyela emuva nabo futhi ngesidingo sayo. Futhi bengizama iminyaka eyisishiyagalolunye ukubuyela. Kodwa ngenxa yezinhlangano nokunjalo ngeke bangivumele ukuba ngibuyele. Ngakho ngisanda kubabhalela incwadi futhi ngathi ngakho-ke igazi laleyo miphefumulo elahlekile malibe phezu kwenu futhi lingabi phezu kwami. Ngokuba ngikholwa ukuthi uNkulunkulu befuna ukusebenzisa inkonzo yami lapho ngalabo bantu ngesinye isikhathi. Futhi ngokwehlukana kwamahlelo abo ngeke bangivumele ngibuye. Kodwa kulungile, iNkosi izokunaka lokho. Manje ngifisa ukukusho kulokhu kusa ukuthi uma iNkosi ithanda, umfowethu Neville ungicele ukuba ngibe nezinkonzo lobusuku nasetabernakele. Ngakho niyamenywa. Bese kuthi-ke ngesonto elizayo iNkosi ithanda ngizoba lapha futhi. bese ke mhlawumbe amasonto amabili noma amathathu ezayo ngenxa yokungabikho kwalona ngokukhanselwa kwalomhlangano obuwenziwa. Manje sithanda futhi ukusho ukuthi ngithe mhlawumbe sizoshumayela amacilongo ayisikhombisa ngayesisikhathi. Simangele nje ukuthi besizokwenza kanjani ngokungeneli kobungako bendlu nokungalungi kwesishayisa moya kungekho moya endlini encane. Ayikalungiselwa ukuba nesishayisa moya. Futhi sizamile ukuqasha isikole phezulu lapha esinesishayisa moya esihlala cishe angazi kuyindawo enhle yokuhlala isikole esihle ngempela kodwa asitholanga lutho. Futhi bekungenzeka bebezosinika ngeviki elizayo. Kodwa ngeviki elizayo niyabo kukhona iviyo lamanxusa avela ezingcenyeni ezehlukene zomhlaba. Ezivela eJamaica, nezivela e-Islands, nezivela eningizimu ngisho naseningizimu Melika, naseCanada, naseMexico, nasezizweni zonke. Futhi sithumele izaziso ngomsombuluko futhi abazitholanga kwaze cishe kwaba ngolwesithathu noma ngolwesine. Bese kuba ngokucela isikhathi sokuphumula nokunjalo okuvele kusilahlele ngaphandle. Emavikeni ezayo kuqhubeke kuze kube isikhathi sesikole ngokuthi nizofanele niuthathe ubusuku obubodwa bese kuyekwa mhlawumbe ubusuku noma obubili bese uqhubeka futhi bese besingeke nje sakwenza lokho ubungeke ukwenza. Ngimangele ukuthi kungani kanti ngakikhuleke ngobuqotho. Futhi sekuyisikhathi kithi kuba sibuyele Arizona futhi kuba abantwana bangene esikoleni. Bese ke thina bengikhuluma nonkosikazi futhi izolo ngingena endlini ngase ngithi Nkosi ngingahle ngingasebenzisi amazwi amaningi kodwa aqonda siza uNkulunkulu engikuqondile enhliziyweni yami. Yini indaba ukuthi yonke into inqumeke ekushumayeleni lawo matshilongo wase efika ke wakwembula. Futhi manje kulokhu kusa ngifuna ukukhuluma nani ngesizathu sokuthi kungani. Futhi manje asithi thina onamabhayibheli futhi sithanda ukuphenya emabhayibhelini ethu sizophenya kuqala kuLevitikusi isahluko samashumi amabili nantathu sika Levitikusi. Uma inkosi thanda kulobusuku ngizoshumayela ngendaba ethi ukuya ngaphesheya kwekamu. Futhi izobafishane futhi ukuze nibe nesikhathi sokubuyela ezindaweni zenu zokusebenza. Siyajabula ukubona izivakashi zikhona abantu abavela ngaphandle kwedolobha. Bangaki abantu abangesibo abasedolobheni olapha sisabheka na? Amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu, yebo amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili ebandla. Ngakho niyabona ukuthi akusiyona iJeffersonville ngabantu abeza eJeffersonville abenza. Silapha ngomusa wenkosi. Futhi manje ngifuna ukufunda izindawo ezintathu kulokhu ukusa. Enye yazo itholakala kuLevitikusi isahluko samashumi amabili nantathu, nenye iku-Isaya weshumi nesishiyagalombili no-Isaya wamashumi amabili nesikhombisa, nina enikumaka phansi. Futhi manje esikhundleni sokushumayela inkosi ithanda ngizokwenza lokho kulo busuku. Kodwa ngifuna ukufundisa kulokhu kusa ngomkhosi wamacilongo ayisikhombisa. Ngokuthi ngale nyanga ngumkhosi wamacilongo ayisikhombisa kuqala futhi okuyinyanga ayisikhombisa okuzoba ngoJulayi izishumi nanhlanu kwakungukuqala komkhosi wamacilongo emithethweni yobulevi. Manje futhi uma ninamaphepha enu nezinto futhi nifisa kubhala phansi imibhalo nezindikimba nokunjalo lapho siqhubeka. Kukhona into eyodwa kulo mhlangano kuyashisa futhi sikwejwayele lokho sekuyiminyaka. Kodwa omunye angahle acabanga ukuthi ngikholwa ukuthi uma singena kulendlu ukuthi siyanqamuka esikhathini mhlawumbe futhi ngokwengxenye kancane singene ephakadeni ngendlela yokuthi kuba isikhathi eside kangakanani ngibambe abantu. Angiqondile ukuba kube ngaleyo ndlela. Kodwa ngikholwa ukuthi siphila eduzane kakhulu nokufika kwaJesu ukuthi ngifanele ngencikisele yonke imizuzu enginayo nabantu sindawonye. Futhi bengicabanga lapho ngishayela ngehle ngomgwaqo esikhashaneni esedlule ngiphandle emkhulekweni omncane ngaphambi nje kokungena epulpiti njengoba kwenza noma yisiphi isikhulu sesonto esiqotho ngempela. Bengicabanga niyazi sinesikhathi esihle kakhulu uma sihlangana lapha ndawonye. Kodwa nabantu bebuthene bevela kwizifundazwe eziningi behlezi khona lapha phakathi manje bevela kude le amakhulu ngamakhulu amamayela. Kodwa sibuthana ndawonye ukuba sihlanganyele ezweni, kodwa kuzoba khona isikhathi masinya lapho lokhu kuyoba isikhumbuzo esithandeka kakhulu nje kunjalo. Lezi zikhathi ziyosuswa kithi. Ngakho manje ke sifanele senze konke esikwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani ukwenza lokhu yonke imizuzu ibalwe. Futhi cabangani ngalokhu manje sisahlushwa ukushisa kwasekuseni. Futhi niyazi wonke umzimba womuntu ungumshini wokwenza ugesi wokushisa aqubulwawo futhi kwenza kube lukhuni ngempela kini. Futhi kodwa ngifuna nithole izwi. Manje ngaphambi nje kokuba sifunde asikhuleke. Nkosi cishe wonke umuntu ophakathi lapha abanganyakazisa izandla zabo bangawaphenya amakhasi aleli Bhayibheli. Kodwa kukhona oyedwa kuphela phakathi kwethu kulokhu ukusa ongalivula. Lowo ngumoya ongcwele omkhulu ophakathi kwethu. Sivulele izinkosi njengoba isifunda, njengoba wenza kubafundi lapho behamba endleleni yabo bebheke eMawuse futhi waqala ukubachazela imibhalo. Futhi sengathi kungathi thina uma sesihamba sisho njengalabo ababuyela eJerusalema bevela eMawuse, izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na? Ngokuba kusegameni likaJesu esikucela ngalo. Amen.
Let us stand in reverence to the word.
Asisukume ekuhlonipheni izwi. Manje indaba yami kulokho kusa ithi umkhosi wamacilongo. Ngifuna ukufunda manje evesini lamashumi amabili nantathu lesahluko samashumi amabili nantathu sika Leviticus. Inkosi yakhuluma kuMose yathi,
"Speak unto the children of Israel saying in the 7th month
yisho kubantwana bakwa-Israyeli uthi ngenyanga yesikhombisa futhi ngolokuqala lwenyanga anoba nesabatha isikhumbuzo ngokushaya amacilongo umhlangano ongcwele. Manje encwadini ka-Isaya siqale ngevesi lokuqala lesahluko seshumi nesishiyagalombili lokhu kuxhumanisa lokhu ndawonye. Wo kuwena lizwe eliyizithunzi zamaphiko eliphesheya komfula wase-Ethiopia elithumela izigijimi ngolwandle nemikhumbi yomhlanga phezu kwamanzi bethi, hambani ninazithunywa ezinejubane niye esizweni esihlakazekileyo sihlutshiweyo kubantu abesabekayo, isizwe esincibilikile sanyathelwa phansi esiyizwe laso lidatshulwe ngumfula. Futhi nonke nina enakhileyo ezweni nabahleziwe emhlabeni, bhekani lapho ibhanela liphakanyiswa entabeni, zwanini lapho icilongo libethwa. Ku-Isaya ngomashumi amabili nesikhombisa eleshumi nambili neleshumi nantathu, kuyakuthi ngalolo suku inkosi ivuthuze ezikhwetshini zasemfuleni kuze kube semifulaneni yaseGibhithe. Nibuthwe abanye ngabanye, o nina bantwana bakwa-Israyeli. Kuyakuthi ngalolo suku libethwe icilongo elikhulu. Nani abacishe ukufa e-Asiriya nabaxoshiweyo ezweni laseGibhithe bakhuleke kuyo inkosi entabeni engcwele eJerusalema. Azikhuleke futhi. Nkosi, busisa lamazwi kuzo izinhliziyo zethu. Sengathi imicabango yethu nomdlinzo wethu kungaya ngesiyalezo sakho egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Ziningi kakhulu izinto umfundisi angathanda ukuzisho ebandleni lakhe alithandayo labantu abehlukene abavela ezindaweni ezehlukene okungeke kwavunyelwa ngenxa yesikhathi. Manje njengoba sisondela kule ndaba sifuna ukuba nizizwele nikhululekile futhi abaningi benu bamile futhi lapho ngifika ihholo beligcwele nangaphandle kweminyango nangaphambili nasemacaleni onke endlu nasemacaleni onke zindonga ngakho manje uma nifuna ukushintshana ngezihlalo lokho kuzoba kuhle manje umkhosi wamacilongo Manje lona kwakungumbuthano kwa-Israyeli lapho ababebuthana khona ndawonye umkhosi wamacilongo. Manje sekuyisikhathi ngimagange ukuba ngikhulume ngendaba yamacilongo ayisikhombisa encwadini yezambulo. Futhi manje sizokuhlola futhi lokhu umzuzwana nje ukuveza imbangela yangempela yami ukuba ngingakhulumi ngalesi sikhathi ngoba umoya ongcwele ubungangivumeli ngikhulume ngalesi sikhathi ngalezi zinto. Ngiyazi ukuthi lokho kuzwakala kungubungane mhlawumbe kubantu abafunde kakhulu nabanokuqonda kodwa kumaKristu kwehlukile. Silandela kuhola kukamoya lokho kodwa. Manje ngiqala ukuqaphela ekushunyayelweni kweminyaka yebandla eyisikhombisa. Okuyiphethini noma isibikezelo sakho konke lokho uNkulunkulu abeze kwenzela amabandla nangamabandla futhi ewamisa ngendawo eyiyona yona. Izahluko zokuqala ezintathu zencwadi yezambulo kwembula zonke izehlakalo ebandleni. Bese kusukela esahlukweni sesithathu kuya esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye sesambulo akusekho ukubonwa kwebandla. Ibandla liyenyuka esahlukweni sesine sezambulo futhi libuya esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye sezambulo umlobokazi nomyeni kanye beza emhlabeni. Bese kuthi-ke kusukela esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye kuya ekugcineni kwesahluko samashumi amabili nambili konke kusesikhathini seminyaka eyinkulungwane nokuthi kuzoba njani eminyakeni ezokulandela. Ngesikhathi sesine kuya kweseshumi nesishiyagalolunye uNkulunkulu uphathelene no-Israyeli. Manje bese uma sesiqedile ngencwadi yesambulo sebandla ukuthi uNkulunkulu wenzani kulawo mabandla ayisikhombisa ngaleyo nkathi ayesacathula noma isithunzi sawo e-Eshiya Mayina. Kwase kuthi-ke umoya ongcwele wasembulela futhi wasivulela zonke izifihlakalo eziphakathi lapho zokuthi ulilethe kanjani ibandla lakhe waledlulisa emlandweni. Futhi uma ungenayo eminyaka yebandla ezikhombisa etheyiphini, kungakuhle uma ungayilalela futhi masenya izoba yincwadi. Bese-ke sikushiya nje kulokho futhi sicabangela ukuthi emva kwesikhashana sizoshumayela ngezimpawu ngingazi ukuthi izimpawu kwakuyini. Nganginombono okungowami njengoba kwenza bonke abefundisi kokufunda okushiwo ngomunye umuntu. Futhi ngikholwa kakhulu ngokunokwenzeka kanye nabo ngezinto abazimisile isiphetho sabo. Ngangifundile incwadi kaMnumzane Smith, Uriah Smith onguthisha wama-Adventist futhi ngangifundile imicabango yakhe ngakho futhi ngimfundile uMnumzane Larkin ngangifunde eziningi ezehlukene zezincwadi zabo ezihlaziyayo kulokhu. Kodwa ngathathize noma enye ngacabanga ukuthi ngangino umbono omncane waqoqobo lwami okungahle kube izindawo ezehlukene. Kodwa ngizama ngesinye isikhathi ngikhuluma ngezindaba ezintathu nje eyokuqala noma izindaba ezine zabagibeli bamahashi abane. Ngashumayela ngakho busuku obune eyodwa ngehashi elilodwa nenye. Kodwa kwase kuthi-ke ngaphambi nje kokuthi kwenzeke nganikumbono osetheyiphini njengoba nonke nazi banomzane sikhathi sini na ukuthi ngangifanele ngiye eTucson e-Arizona. Futhi lapho ngemumva kogwadule phezulu entabeni lapho enganginabanye abazalwane futhi ngasho ukuthi kuqhuma kuni okukhulu okwakuzokwenzeka futhi izingelosi eziyisikhombisa zehla. Mina ngicabanga qobo lwami ukuthi kwase kungukuphela kwempilo yami. Ngatshela umngami ukuba bheke uBhili nokuthi enzeni ngabantwana nokunjalo sike sibonane futhi ngale. Kwase kuthi ngelinye ilanga eSabino Canyon ngenkathi uNkulunkulu engibiza kusesekuseni ekuseni phezulu lapho ngangimile izandla zami zisemoyeni ngikhuleka nenkemba yafika yabase ezandleni zami. Zilokho ngama lapho ngayibuka ingeyangempela njengoba isandla sami sinjalo manje ngingazi ukuthi kwakuchaza ukuthini futhi ngashiwa nephimbo elathi lena inkemba yenkosi. Kwase kuthi-ke kamuva lapho ingelosi yenkosi ikwembula kwakuyizwi esandleni. Masinyane emva kwalokho izingelosi zenkosi zabonakala futhi zakhuluma ngamacilongo ayisikhombisa noma izimpawu eziyisikhombisa ukuthi ngangizobuyela lapho eJeffersonville futhi ngishumayele izimpawu eziyisikhombisa. Futhi lapho uma ngaye ngasho noma yini ephefumulelwe yayikulokho. Lapho ingelosi yenkosi yahlangana nathi neBhayibheli laba iBhayibheli elisha. Lapho kwavuleka futhi kwembula zonke izinto abaguquli nezinto ababekushiye ngaphandle. Kwakuyisambulo esiphelelisiwe sikaJesu Kristu kukusha impela kithi kodwa kuphelele phatana umbhalo. Lelo kwakuyizwi elalilokhu likhona. Ngaphefumulelwa kakhulu futhi ngaqondiswa. Kuthe-ke uma sengiza kule ngxenye lapha yokushumela amacilongo ayisikhombisa bengicabanga awu angizukuzama ukucabanga lotho ngizovele ngilinde nje kuze kube yileso sikhathi futhi ngidedele yena angembulele khona. Kwase kuthi izolo ngenkathi ngihambe ngangena endlini futhi ngimangala ukuthi kungani noma ngiyaxolisa bekukuthangi. Ngenkathi ngihamba ngingena endlini ukuzama ukuqonda kube lapho umoya ongcwele ovule khona lokhu ukungikhombisa isizathu ukuthi akunanzuzo ngisho ebandleni kulesi sikhathi ngoba akuhlangene nebandla nhlobo. Manje izimfihlalo ezifihliwe zikaKristu kwembulwe ngokugcwele ezimpawini eziyisikhombisa. Kwembula kuqala iminyaka yebandla eyisikhombisa kwavula iminyaka kwase kuyibeka ngendawo eyiyonayona ngakho kokubili ngomlando nangeBhayibheli yase ihlelwa ngokwendawo eyiyona ukuthi yayinjani. Futhi sitholile qobo lwethu onyakeni webandla ugcina ungonyaka webandla waseLaodikeya owakungonyaka owonakele kakhulu kunayo yonke iminyaka ebandla. Ngisho nako impela owokuqala kusukela kwabase-Efesu kwakungunyaka webandla omkhulu. Futhi manje nake kanjani lapha umoya ongcwele unginika umbono futhi ngibuka okwakuzokwenzeka ngadweba e-blackboard eminyakeni emibili edlule. Lapha kuphezulu lapha emdwebeni ukuthi kwakufiphala kanjani ukukhanya emhlabeni. Okwakuzoba ngayo impela indlela ukukhanya okufika ngayo emhlabeni njengevangeli nokuthi kwakuzofiphala kanjani kungene kuphume. Ngingakwazi ngesikhathi ukuthi kwakuchaza ukuthini nokuthi kwakuzoba njani. Kodwa izwe elikhulu lenkolo yobuKristu laba nomhlangano neRoma, neRoma elingunina wazo zonke izinhlangano. Upapa kungokokuqala emlandweni wasuka eVatican futhi waya eJerusalema nezindawo eziningi. Manje iJerusalema liyisihlalo sasendulo sakho konke okwenkolo yethu iJerusalema. Futhi kulesi sihlalo sasendulo upapa waseRoma obekuyisithe esikhulu sebandla esizedlula zonke ngazo zonke izikhathi uyasuka ukuba eze azovakashela iRoma noma evela eRoma ukuba aye ePalestina eJerusalema. Futhi njengoba sibona ngingafundile mina uqobo lwami ngingawazi amagama nokuthi akhulunywa kanjani bengihlala njalo ngifundisa ngemifanekiso ngamaphethini emvelo. Imvelo iyolandela imvelo. Imvelo ingekaNkulunkulu. Uma uthatha isikhathi uma izinkomo enkanjeni zonke ziqoqana ndawonye ekhoneni lenkambu, khipha udwebo lwakho emanzini, izinhlanzi ngeke zidle, ungeke uze uzibambe. Niyabo izinkomo ziphumule ngaphandle uma kungenzeka oluphose phansi impela ezinzulwini zalo. Kodwa uma izinkomo seziyokudla kaphela ngesikhathi esifanayo izinkomo eyenza ngaso lokho, izinyoni nazo ziyoya ezihlahleni ziyoyeka ukudla. Niyabo imvelo konke okwayo kuhlangana ndawonye. Uqaphele izinyosi ngaleso sikhathi zibubuza phezu kojulwazo ingaluqoqi. Yonke imvelo isebenza ndawonye. Futhi ngakho ke njengoba sibona isihlahla siwohloza iqabunga masinya manje ezinyangeni ezilandelayo ezithi azibe mbili iqabunga liyosuka esihlahleni noku kuphila amanzi esihlahla ayokwehla ayongena empandeni neqabunga lesihlahla liyowoshoka liyongena emhlabathini futhi liyobola ne-calcium isakhamathambo ne-potash isivundisa mhlabathi futhi kuseqabungeni lesihlahla kuyobolela emhlabathini futhi kwenzekani na ukuphila kwaqhubeka ngaphambi kwaso futhi siyolimunca libuyele kuso ngqo futhi sibuyise lelo qabunga ngokufa okumbelwa nokuvuka futhi yonke imvelo
and the moon is the
nenyanga iyinkosikazi yelanga ingukukhanya okuncane bese kuthi-ke futhi ukuthi uma ilanga selihambile ilanga lingekho inyanga ibonisa ukukhanya emhlabeni okungumfanekiso webandla futhi lapho uPapa esuka isitha sasendulo sebandla futhi ewela eJerusalema okuyisihlalo sebandla okungukuthi iJerusalema elisha neJerusalema elidala siyaqaphela ngaphambi kokuba ikwendle kwabakhona ubumnyama buqe benyanga nasemaphepheni esizweni sonke njengoba sinakho ebhodini kwavele obala ukuthi leyo nyanga yaphenduka kanjani isuka ekukhanyeni iya ebumnyameni futhi sona impela isimanga esivelayo sayo ukuthi leyo nyanga yadwebeka kanjalo impela esibhakabhakeni into efanayo umoya ongcwele owangidwebisa yona lapha eminyakeni emibili edlula futhi kukhombisa ikwemboza ngenkathi iba yizithombe eziyisithupha ngabeka esesikhombisa lapho ngoba unyaka webandla wesikhombisa isithunzi sokukhanya nje ukuhamba kwe yilapho uJesu emnyango engongqotha kodwa uya ebumnyameni uphelele futhi ukubonisa ukukhanya okunjepho umlayezo onjepho ovela kuNkulunkulu uqobo lwakhe ukuthi lezi zinto ziqiniso wakufakaza kuqala ezini lakhe ngaleyo nkathi ngomoya emsamo waseke ekumemezela emazulwini akukho phutha enhlobo ngakho lezo zimpawu neminyaka kusemgqeni ngokuphelele uNkulunkulu enikeza ubufakazi ngezibonakaliso nezimangaliso ezingesizwe yasemhlabeni ngezi nomlando konke kubekwe ndawonye onyakeni esiphila kuwo manje manje kulukhuni emabandleni ukuba akubone lokhu kulukhuni emahlelweni ukuba akubone lokhu azama njalo kucabanga ukuthi uzama ukubakabalasela abantu awunjalo uzama ukubexwayisa abantu akusikho kuzama ukuba mubi kubo uzama ukubakhipha ebubini akusibo abantu bezinhlanganweni yinqubo abakuyo ebalahlayo abathembekile abantu abaqotho bayikatolika iprotestane abamajuda nabanye izidalo ezingabantu amasistela awayi esigodlweni kuba abe ngabesifazane ababi angena lapho kuba abe ngabesifazane abalungileyo azama ukusondela kakhulu kuNkulunkulu kodwa yinqubo ebenza bonakale abantu bajoyina ibandla hayi ukuba abe ngumuntu omubi kodwa ukuba abe ngumuntu olungileyo kodwa inqubo yebandla ebadoda bakhiphe ezwini nezimiso uNkulunkulu uzendlale phansi ezalolu suku futhi yilokho okubakhiphayo manje kumbulani uNkulunkulu oyizwi futhi unyaka ngamunye uwabele izwi unyaka ngamunye ozoba semhlabeni walabela unyaka webandla nezimpawu eziyisikhombisa zembula konke nokuncane nqukwalo yabo kwakungani lapho ngabe zazikhona izifihlakalo ezazisalokhu zifihliwe na izambulo zeshumi siyathola ekupheleni komlayezo wengelothi esikhombisa ukuthi lezi zifihlakalo ebezifihliwe zazizokwembulwa izambulo zeshumi elokuqala kuya kwelesikhombisa qaphelani isizathu yingoba kwakukade kungekho baprofethi ngesikhathi salo nyaka iBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho engayembulanga kubaprofethi bakhe izineku zakhe abaprofethi nezwi lenkosi kwa yonke iminyaka beyilokhu njalo lize kubaprofethi lingezinhlobo enqubweni lingezinhlobo eqenjini akazi uNkulunkulu asebenzise iqembu ngaso sonke isikhathi noma yiliphi iqembu labantu elalihlela uNkulunkulu wayelishiya futhi angabuyi neze solani umlando futhi nibone ukuthi lokho kuyikho noma cha sesivele siwenzile akaphathelani neze nenqubo noma iqembu emva kokuthi bahlele kuphambene noNkulunkulu. Ngakho-ke ngesikhathi sezinguquko nakho kungene kweguquli njengoba izimpazi izikhombisa zafakazisa ukuthi kwakuyize. Kodwa ngezinsuku zokugcina manje bekufanele kwembulwe futhi ngoba siyathola embhalweni kuMalakhi wesine ukuthi kuzoba khona ugcobo olwehlayo nokuthi lubuyisele futhi lokho kukholwa kwasekuqaleni nokubuyisela kukholwa kwabantu kwiPentecoste yasekuqaleni ukukholwa kwawo baba. Futhi sithathe u-Elijah webanga lokuqala, sathathe u-Elisha ukuba amlandele, sathatha uJohane umbhaphathizi emva kwalokho owaye ngu-Elisha wangalolo suku nesethembiso somunye kulolu suku. Manje uJohane umbhaphathizi wayengesuye u-Elisha kaMalakhi wesine, wayengu-Elisha kaMalakhi wesithathu. UJesu washo njalo, bhekani ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami ukulungisa indlela. Simthola eyilokho. Manje ngokwenze njalo ekutholeni lezo zindawo siyazi ukuthi wonke omunye umbhalo ophefumulelwe nguNkulunkulu uyasembulela ukuthi sisosukwini lokugcina. Manje uma ngiza nomlayezo wePentecoste ngiyoba sonyakeni webandla laseLaodikeya futhi bekungeke kulunge. Yingalezo sizathu uWesley wayengeke athathe umlayezo kaLuther. Uluda wayesonyakeni owodwa unyaka webandla, noWesley wayekomunye unyaka webandla. Ukuba uJesu wayefike nomlayezo kaMose wawungeke usebenze. Ukuba uMose wayefike nomlayezo kaNowa wawungeke usebenze. Kodwa uNkulunkulu wabele abakhe abantu bakhe bayo yonke iminyaka umbhalo. Futhi ngaphambi kokuba unyaka ube khona esikhathini khona-ke amabandla awucova kakhulu ngangokuthi awazi ukuthi akuphi. Yingalezo sizathu behluleka ukumqonda uJesu eyindodana kaNkulunkulu. Bona amasiko abo ayephuphuthekise amehlo abo, kodwa wayekanye nombhalo ngqo. Abaprofethi wayefana. UJesu wathi, muphi kini oyisho ongabakhandanga ngamatshe labo baprofethi ababethunyelwe kini na? Khona-ke uNkulunkulu uthumele abaprofethi bakhe, nomprofethi uyizwi kaNkulunkulu eliphilayo elibonakalisiweyo. UJesu wathi, ningangilahla kanjani ukuba ngithi ngiyindodana kaNkulunkulu niyabiza emithethweni yakini uqobo? Nathi labo izwi lenkosi eleza kubo okwakungabaprofethi, nababiza ngoNkulunkulu futhi bayibo ngokuba imibhalo ingeqiwe washo. Pho nizongilahla kanjani na? Lapho babeyingxenye yomthetho, babeyingxenye yezwi kaNkulunkulu, kodwa uJesu wayengukugcwala kwezwi kaNkulunkulu. Lonke icebo lakhe lokuhlenga, ukwanela konke kukaNkulunkulu kwakukuye. Futhi manje kuyo yonke iminyaka yebandla benze into efanayo, nezimpazi izikhombisa zizokwembula zonke izifihlakalo okwashiywayo ngaleso sikhathi ngoba asinabaprofethi. Nezwi alizi kubaguquli abaprofethi. UNkulunkulu akaguquleki. UMalakhi wesithathu wathi, nginguNkulunkulu angiguquki. Indlela yokuqala kaNkulunkulu yokwenza noma yini leyo indlela yanjalo njalo yokwenza noma yini. UNkulunkulu wanquma ukuthi wayezosindisa umuntu ngegazi elichithekileyo lalowo olungileyo insiminyese idele, futhi akakaze akuguqule kusuke lapho, futhi ngeke akuguqule. Sizamile wemfundo ngezakhiwo, ngezinqubo, ngamahlelo, ngesayeni ephathelene nenkambo elungileyo nakho konke okunye, futhi wehlulele konke. Kodwa yodwa kuphela indawo uNkulunkulu ahlangana ngayo nomuntu leyo ingukuthi phakathi kwegazi elichithekile lalowo olungileyo. Kungegazi kuphela. Leso kwakuyisinqumo sakhe sokuqala. Niyabo, singasenza isinqumo futhi ngonyaka ozayo singacabanga kangcono. Sesinombono ongcono ngaso ngonyaka ozayo. UNkulunkulu ngeke ungongena siphelo. Isinqumo sakhe sokuqala siphelele, akukho okungasigudluza. Ngingafunda okunye okuningi, thina singabaphelayo. Ngingafunda okunye okuningi, ungafunda okunye okuningi, kodwa uNkulunkulu ngeke afunde okunye okuningi. Uphelele kusukela kwasekuqaleni. Futhi ngakho-ke isinqumo sakhe sokuqala phumulisa umphefumulo wakho phezu kwaso. Lokho kushiwo iBhayibheli. Yilokho-ke uNkulunkulu yokwahlulela izwe ngolunye usuku. Ne Katolika ithi uyehlulela ngebandla likatolika. Uma lokho kunjalo, liphi lona ibandla likatolika na? Ehlukweni elinye kwelinye. Uma uyehlulela ngeProtestane, liphi lona ibandla leProtestane na? Ayehluka elinye kwelinye. Futhi bekuzodida ncane, akekho bezokwazi ukuthi uzoma kuphi.
Uma Methodist iqinisile, iBaptist ilahlekile. Uma iProtestani iqinisile, iKatolika ilahlekile. Uma iKatolika iqinisile, iProtestani ilahlekile.
But the Bible said that he will judge the world by Jesus Christ. Bible
lasho ukuthi uzowashulela izwe ngoJesu Kristu. Futhi uyizwe. Manje nake uyoyashulela ngezwi. Futhi konke amahlelo ehla kulelo zwi ukuba enze izivumo kholo zawo. Ngicela noma ubani nje ukuba afakazise kimi lapho abathatha khona izwi eligcwele. Ngeke bakwenze ngoba kulawulwa inqubo yomuntu. Ngitholapha umuntu. UNkulunkulu akaze asebenzise ongaphezu komuntu oyedwa ngesikhathi esodwa. Akakaze abe nabo ngisho abaprofethi ababili ngesikhathi esifanayo. Munye. UNkulunkulu angathola umuntu oyedwa esandleni sakhe.
He doesn't deal with you, your organization, he deals with you. Akasebenzisani
neyeni inhlangano yenu usebenzisana nawe. Manje phezu kwalezo zisekelo sifika emkhosini omacilongo ezifihlakalo ezifihlakele nguprofethwe ukuthi kwakuzoba ngaleyo ndlela ngakho ke kwakufanele kwembulwe ngendlela okwakuyiyo kodwa kuba kwembulwe ngalolu suku lokugcina ukugcwalisa khona impela engisanda kukusho Malaki isahluko sesine uLuka isahluko seshumi nesikhombisa neivesi lamashumi amathathu ukuthi uyokwenza kanjani namaHebheru eshumi nantathu elesishiyagalombili amaHebheru esine eleshumi nambili neminingi eyaleyo mibhalo esitshelayo.
Now, if that's foreign to some of you,
manje uma lokho kuyindida kwabanye benu bangisho ukuthi uNkulunkulu njalo indlela uNkulunkulu aziwa ngayo phakathi kwabantu ingoba uprofeti amaJuda njalo ayekwazi ukukholwa abaprofeti bawo. Wathi uma ekhona phakathi kwenu mina inkosi ngiyokhuluma kuye ngamaphupho kamoya nangemibono futhi akushoyo kufezeke khona-ke emuzweni njalo babe behluke kanjalo kumqonda uJesu futhi bamthatha ngokuthi ungenye into ngakho bamenza umoya omubi uBhelzebhubhe ngoba wayekwazi ukwehlukanisa ngokubona imicabango owawusezinhliziyweni zabo njalo siyazi ukuthi leso yisibonakaliso sezwi. AmaHebheru isahluko sesine ivesi leshumi nambili kwathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikahlangothi zombili lahlulela imicabango nezizinto zenhliziyo. Nxa yena umoya ongcwele eyofika phezu kwenu uyonikhumbuze lezi zinto engizishilo anibonise okuzayo. UNkulunkulu endule ngezindlela eziningi. AmaHebheru okuqala wakhuluma kuyise ngabaprofethi ngalolu izinsuku zokugcina ngendodana yakhe uJesu Kristu. UNkulunkulu ofanayo wavele washintsha esuka kubaprofethi waya endodaneni, yilokho kuphela nebo. Njalo ngumlayezo ofanayo, indlela efanayo yokukwenza. Manje kuprofethiwe ukuthi amabandla ayoba kulesi simo ayezobuyiselwa futhi. Futhi wathi kuMalaki wesine ukuthi uyothuma u-Elijah umprofethi futhi yobuyisela abantu babuye futhi ne-akulethe. Qaphelani futhi ngaphambi nje noma khona impela emva komlayezo wakhe kuyoba khona isikhathi lapho izwe liyosha khona nabalungileyo bayophuma bahambe phezu komlotha. Manje komunye usiyazi wezenkolo ongasho ukuba ulalele etheyiphini ndawo-ndawo emhlabeni jikelele. Uma ucabanga ukuthi lowo kwakunguJohane, khumbula manje-ke imibhalo unephutha ngokuba izwe lizange lishe emva komlayezo kaJohane. UJesu akazange afike futhi athathe abantu abafake esikhatheni seminyaka eyinkulungwane kodwa wethembise ukukwenza emva kokuba umoya ka-Elija usubuyela emhlabeni futhi. Qaphelani manje kuMalaki wesine siyabona lapha ukuthi lokhu kufanele kwenziwe ukuba kubuyiselwe ini ukukholwa kwabantu kubuyele kobaba basekuqaleni imfundiso yePentekoste obaba basekuqaleni futhi yobuyisela abantu babuyele kobaba. Siyathola kuLuka weshumi nesikhombisa uJesu washo ukuthi uma efika kulolu izinsuku zokugcina uLuka weshumi nesikhombisa elamashumi amathathu nantathu.
That Jesus said as it was.
Sithola ukuthi uJesu wathi njengokuba kwenzeka emihleni kaLothi kuyakuba njalo ukufe kwendodana yomuntu lapho indodana yomuntu yembulwa. Manje qaphelani ufika ngegama lamadodana amathathu. Ufika ngegama lendodana kaDavide noma indodana yomuntu, indodana kaNkulunkulu, indodana kaDavide. Manje wayefanele afike njengendodana yomuntu ngoba wayengumprofethi. UJehova uqobo lwakhe wabiza abaprofethi ngokuthi indodana yomuntu. Futhi uJesu akazange abhekise kuyena uqobo lwakhe njengendodana kaNkulunkulu, wabhekisa kuye uqobo lwakhe njalo njengendodana yomuntu. Futhi qaphelani, wazembule uqobo lwakhe ngaleyo nkathi njengomprofethi umbonisi. Wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ningakukholwa. wahlangabezana nakho konke ukufanekisa okwakukhuluma ngaye embhalweni kuze kube ngisho nasekufeni kwakhe kumbelwa ukuvuka ukubethelwa kwakhe ukuzala kwakhe konke futhi emsebenzini wakhe wahlangabezana nokufanekiswa kombonisi indodana yomuntu manje wembuliwe eminyakeni yebandla manje phezisani eminyakeni yebandla ndeyendodana kaNkulunkulu uNkulunkulu engumoya umoya ongcwele wazembula uqobo lwakhe eminyakeni yebandla njenganje ebandleni njengomoya ongcwele phakathi kwabantu siyathola onyakeni webandla selayodikeya unyaka webandla ugcina ukhishelwe ngaphandle kwebandla awukho ndawo lapho ake akhishelwa khona ngaphandle kunoma yimuphi unyaka kodwa onyakeni waselayodikeya ngoba bathi sicebile asiswele lutho kepha kawazi ukuthi ngolusizo umpofu ohambaze nophuphuthekile kepha awazi wakhishelwa ngaphandle konyaka webandla bese-ke ngokukaLuka weshumi nesikhombisa wathi njengoba kwenzeka emihleni yeSodoma kuyakuba njalo ukufa kwendodana yomuntu manje wayefunda uGenesis ofanayo nesimfundayo aphelani eSodoma ukuthi kwenzekeni kwakuyini eSodoma na u-Abrahama kuhlala njalo kukhona izigaba ezintathu zabantu wawukhona u-Abrahama okhethiweyo nobizelwe ngaphandle ngaphandle kweSodoma uqobo lwalo wawukhona uLoti ilunga lebandla noma umuntu wehlelo ezansi waba yingxenye yalelozwe ngokuba imeya yedolobha wahlala esangweni wayengumehluleli okuyimeya wawukhona iSodoma uqobo lwalo manje ngesikhathi sokuhlwa noma phakathi nemini ngenkathi u-Abrahama ephansi kwe-oki yakhe izingelosi ezintathu zabonakala kuye ezimbili zazo zehlela eSodoma futhi zashumayela ivangeli futhi zazama ukubabiza baphume abakwenzanga babephambukisiwe uLoti nomkakhe kuphela namabili amadodakazi akhe baqala ukuphuma nenkosikazi yaphenduka insika kaSawuli kodwa eyodwa eyahlala futhi yakhuluma ku-Abrahama u-Abrahama ayibiza ngo-Elohim uSomandla uGenesis wokuqala uNkulunkulu ekuqaleni uNkulunkulu u-Elohim owenele konke okhona ngokwamandla akhe u-Abrahama wambiza ngo-Elohim futhi wahlala phansi wase-Eden no-Abrahama waphuza wayesenyameni yomuntu futhi bhekisisani isibonakaliso asinika u-Abrahama manje babebheke indodana ezayo indodana ethenjisiwe u-Isaka iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ohambweni olude bekade bekubhekile kodwa base besekupheleni kohambo uNkulunkulu wayebonakele ngezindlela eziningi njengoba enzile eminyakeni yebandla ezinkanyisweni nokunjalo njengoba akhuluma ku-Abrahama futhi nangamaphimbo kodwa ngaphambi nje kokuba indodana ezayo ifike manje sedlulile kukho futhi ngiyabuyekeza nje ukufinyelelisa lokhu kini ukuthi waguqula umzimba ka-Abrahama noSara masinya emva kwalokhu ukuze bathole indodana qaphelani isibonakaliso sokugcina ababanaso ngaphambi kokuba kufike indodana kwakunguJehova ekhuluma kubo esesimweni somuntu futhi bazi kanjani ukuthi lona kwakunguJehova ngoba wathi Abrahama hayi Abrahama usaselithi insuku ezimbalwa nje uNkulunkulu wayeseshintshe igama lakhe uphi umkakho uSara na hayi usrai kodwa usra inkosazana no-Abrahama wathi usethendeni emva kwakho futhi wathi ngileso isabizwana sobuntu ngiyokuvakashela ngowesithembiso sami emva komnyaka walesikhathi izinsuku ezingamashumi amabili nesishiyagalombili kukhona okuzokwenzeka kusara nosara ethendeni wahlekela ngaphakathi futhi wathi enhliziyweni yakhe lokhu kungenzeka kanjani lokhu sengigugile futhi ngibe nenjabulo nenkosi yami esiyigugile naye u-Abrahama na nengelosi noba umuntu wathi ukushaloni usara lokhu enhliziyweni yakhe na ethendeni emva kwakhe usholoni ukuthi lezi zinto zingenzeke na niyabo umuntu enyameni yomuntu njengomprofethi nokho kwakungu-Elohim ehlukanisa ngokubona umcabango ofihlakele owawusenhliziyweni kasara emva kwakhe kajesu wathi njengokuba kwenzeka emihleni kaLoti kuyakuba njalo ekufikeni kokuphela kwezwe lapho indodana yomuntu hayi indodana kaNkulunkulu lapho indodana yomuntu iyobe yembulwa akubanga biko kuwa wonku nyaka nyakubona loko kukubeka ukuphelele kompalona lapha siphila kukho izifihlakalo ngisho nokompaphathizo egameni lenkosi uJesu futhi kuphelile emkondweni kamunye nalezi ezinye izinto ukuthi umoya ongcwele kungenise kanjani lokho futhi wakubonisa ngokupheleleyo nombaphathizo weqiniso kamoya ongcwele uPawu nakho konke futhi wakubeka nokuthi umbeke kanjani wonke umgoquli nakho konke kuyikho impela futhi niyamabhambu amehlo ethi impela futhi akukho ekhoneni kwaziwa izwe lonke
Jesus, the Son of God.
Jesus, the Son of God. Yenza lo mbhalo owamiselwe ngaphambili kulolu suku njengoba kwakunjalo kulolu suku nazo zonke ezinye izinsuku uyaphila. Kuthi kukholwe kungubufakazi bokuthi unomoya ongcwele. Ukulunga ungeke nje wakuphimisa lokho ngokuthi nje ukuya esontweni kungubufakazi bokuthi unomoya ongcwele. Uma ukwenza kusho ukuthi-ke labo bafarisi babe nawo nyabo ungeke uphimisele uthi ukhathazela noma ugcoma uma ukwenza abahedeni banawo-ke uma uthi ukukhuluma ngezilimi ikuphi kukhonza kukadeveli okungakhulumi ngezilimi na ngitshele okukodwa mfundi Jackson ohlalele i-Afrika lapha ovela e-Afrika anganitshela lokho Sengike ngaba sezintanjini zamandiya lapha ngibone abathakathikazi nabathakathi bezisika bathele igazi labo uqobo futhi bakhulume ngezilimi nenyanga mthakathi iluhumusha futhi ngibabone bebeka ipensela phansi futhi libhale ngezilimi ezingaziwa ngakho lo akusiwo kodwa uma ubufakazi bangempela na uJesu wathi kuba ngikhala ukuthi ngikuwe futhi uyizwi abawuthola ngani na amaJuda awawutholanga ngani na ayeyindoda elungileyo ayeyindoda enobulunga ayeyindoda engcwele futhi kwakukhona zonke izinhlobo zabantu kodwa kulowo omisele ngaphambili ukuba ezwe izwi futhi wazi kanjani ukuthi yilo yini izwi na yilo usho lokhu izithembiso zebhayibheli siqinisekiswe salowo nyaka nakho lapho okhona bese ubuyela lapho okukhona umoya ongcwele Kaphela ukukhala kwecilongo emizuzwini embalwa ukuthi limemezela ukuthini. Icilongo levangeli, ubone ukuthi ubani ongalizwa. Khumbulani labo ababesemadolobheni abiyelwe ngezingange babengeke baphume ngejubhili. Habo mnumzane babesezingangeni babehlala lapho. Kwase kuphelile babebayizigqila konke kuphila kwabo futhi babeshaywa uphawu. Manje njengoba sibona onke lamaphethini, kaphelani. Manje lezi zenzo umalakhi wesine nakho konke lokhu namaHebheru 13 elesishiyagalombili uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade uhlale khona kuze kube phakade izwi labonakaliswa yilokho impela akumemezelela abaprofeti umprofeti akusho kuphela ukuthi umbonisi noma umbikezeli kusho umambuli wezwi elilotshiwe empilweni yakhe uqobo imisebenzi yakhe uqobo wembula futhi iqinisekise izwi langalolo suku njengonoa akho mkhumbi umose ezansi lapho noma yini okunye okungaphezulu futhi noma yisiphi isithembiso izwi elithenjisiweyo lalelo hora manje siyazi ukuthi unathi siyakukholwa lokho Niyalibona izwi lakhe libonakaliswa ngezithombe ezithwetshuliwe ngemibhalo ngezimemezelo ezulwini emhlabeni konke okunye akushoyo. Akungeze wehluleke nakanye. Ngitela noma yimuphi umuntu angikhombise ezingenyeni ezehlukene zezwe noma emhlabeni wonke. Ubophezelekile ukuba ungibhalele futhi ungitshele lapho okwake kwehluleka khona kanye. Kuphelele izwi ngezwi manje leso yisithembiso. Kungani wayezebonakala ngalolu izinsuku zokugcina na? Uma ubuyela emumva nani balaleli bamatheyiphu kwisihlahla somlobokazi futhi ukukhuphulele lapho uKristu ayekhona leso sihlahla esasisensimini yase-Eden. U-Adamu wokuqala owawayo nalo Adamu wesibili wamunywa yisono. Bamphanyeka esihlahleni samaRoma futhi kulokho kwadonswa ikuphuma isihlahla somlobokazi asethembisayo esisibona emibhalweni manje ukuze kutholakale umlobokazi njengasizivivane ukuthi siya kanjani sinciphe ngaso sonke isikhathi sisuka ebubanzini obukhulu kusukela kuLuther uWesley iPentecost bese kuba yitshe lokuvala phezulu esiphongweni saso silolongekile kakhulu futhi ngalinye lalawo womatshe ahlanganiswe ndawonye ngokuphelele kwele kwalingana kahle futhi asikazi namanje ukuthi babe kwenza kanjani kodwa kuhlanganiswa endawonye ngokuphelele kwalingana kahle kuleso sivivane futhi asifundisi sivivane manje nje sathwa ngo Enoke eminyakeni eyedlula futhi sini sisifanekiselo ngokufanayo nje njengoba ilanga liphuma lishone ngokufanayo nje njengoba isihlata siwohloza elaso ikabunga laso libuye futhi njengenhlanzi nezinkomo nakho konke okunye kuyasifanekisela
leso sisivivane simi njengesifanekiselo hamba yongena ekamelweni lomprofeti futhi uqaphele lezo zitebhisi ezisikhombisa Wayebakuphi wayehlangana kuphi umlindi nenselelo yokuletha ozayo phambi kwenkosi na esiqongweni sezitebhisi kwakuba sesitebhisini sesikhombisa
Na ukhombisa ukuthi sifandala sifile futhi nalowo moya ofanayo owawukujohane wethula umesiya wamkhulu abanga abaprofeti wawethula Kuli zifandazi mfira da wadu bune gbari Ela watulo mesia Kutu za maja anu mesia abadu wa mkolu ayo Baya guwazi mapande uma abetala ezwini njalo Ukubabazi ukuthi uyini
Kutanyela wati abashani pile bayo guwazi gepa isi ula Onga shani pile angege agwazi Bayo mazu mkulungulu wabo
Manje ukuthi uzobonakala kanjani ngezinsuku zokugcina kungokubuyisela abantu ezweni ukuze umlobokazi amazi umyeni wakhe amazi umata wakhe izwi elembuliwe ingakho lokhu kufanele kwenzeke wawungekho kubaguquli wawungekho kuluda uWesley namapentecostal nabanye umbhalo uthi kwakungesibo kodwa kuzofika Leso isithembiso sakhe salonyaka siphila onyakeni ukufika kwakhe okuzoba kuwo ufanele azimbandakanye kuye noma imuphi wayifazane ufanele azimbandakanye nendoda yakhe ngokuba ababili bamunye nomlobokazi kaKristu uzofanele azimbandakanye naye ngokuba ababili bamunye futhi uYesu hayi ihlelo ezwi
we are to be the children of the light
Sifanele sibe abantwana bokukhanya nokukhanya kuyizwi elenziwa ukukhanya kwalonyaka sikwazi kanjani ukukhanya ngaphandle kokuthi kuvela ezweni na kulungile izwi elenziwe inyama lingukukhanya konyaka uma ulibona neBhayibheli lasho njalo lawo bantu bebuka uJesu lapho futhi bathi awu lo muntu ungubani na ngani uzalwa ngokuzalwa kweveza ndlebe ezansi lapho Ngani ubaba wakhe nomama uyilokhu lokho nokunye nakho konke lokhu lapho kwathi abamazanga ukuba babeyazi imibhalo babayomanzi washo njalo bani singabafundi baka Mose thina wathi uma benimanzi Mose benye kungathi nami ngokuba uMose waloba ngami futhi babe salokhu bephuphuthekile ukubona niyabona ukuthi kuthobeke kanjani uqhele kuzo zonke izigungu zamabandla namahlelo nezivumo kholo nakho konke uNkulunkulu wangena ngqo enyameni esimweni somuntu umhlengi oyisihlobo ufanele azimbandakanye naye simenye ukuba sibe ngabantwana bokukhanya ukuthi sihambe kukhanyeni ngiyakhumbula izazi eKentucky lapho esikhatheni esingesithe sedlule ngangi nomhlangano Kanje emva kokuba sengiphuma enkonzweni ukuthi awukhona indoda endala imile iphethe isketekete ngesandla isonto sontweni elingagolelwe ekuphilisweni nokunjalo yathi ngiyehluka kuwe mfowethu Branham ngathi awu unelungayo lokwenza lokho yathi yabo ngeke ngivume lutho ngaphandle uma ngilubona ngifanele ngilubone kucace bha ngathi manje ke sebake wambona uNkulunkulu ecace bha emiphambi kwakho na Kusobala ayengakholelwa emibonweni nasezintweni. Yathi qhabo, ngani ngathi kusho ukuthi ke awusilo ikholwa mnumzane bengingeke ngikhulume kuwe, uyabo. Siyakubona uNkulunkulu akwethembisayo futhi sibambelele kulokho. Yathi uqonda kanjani lokho na? Ngathi yathi woza asihambe siye ekhaya futhi sixoxe kulo busuku. Ngathi ngeke ngakwazi ngiyathanda ukuhamba uhlala phi na? Yathi uhamba phezu kwalentaba lapha ngathi uzofika kanjani lapho na awuyiboni indlu yakho yebo yathi awu kukhona indlela ekhuphukela egomeni ngathi awuyiboni indlela yathi awu nginesiketekete ngathi siketekete ngeke sikhombise ukukhanya kuyofika endlini ngo oqhabo kodwa leyo ndlela iyohamba ize iyofika endlini kodwa leso siketekete siyokhombisa ukukhanya isinyathelo ngasinye sizohamba ukukhanyeni ukukhanya okuhle sinyathele ungasinye nkosi sisondela kakhudlwana kuye yebo bantwana bokukhanya yemukelani izwi lakhe yibani nilokhu nihamba futhi nibhekisise okuningi kusombululwa ningaliyeki akunandaba ukuthi omunye umuntu uthini hlalani kulokho ngqo futhi nje nibe nilokhu nihamba nalo niliqapheleni lisombuluka futhi lizembula lona izwi limbewu imbewu esohlotsheni olufanele lomhlabathi iyoveza inhlobo yayo qaphelani izambulo zeshumi elokuqala kuya kwelesikhombisa zonke izimfihlakalo zizokwembulwa kumlobokazi isithunywa sebandla laselaodikeya ngabe ukhona onebhayibheli i-revised version uma unalo uzoqaphela lapho okuthe khona ingelosi kuko bakake kuthi ukhozi nyabo nyabo izithunywa kulo ibandla laselaodikeya nyabo izambulo zeshumi elokuqala kuya kwelesikhombisa futhi wathi lolu ngalolo suku ambone ehla ngalo futhi uyidla uyayiqeda incwadi encane futhi wawukhona yabeka onyawo lolulodwa ezweni nolulodwa olwandle yafunga yena ophila kuze kwephakade naphakade ukuthi akusayi kubakho isikhathi lapho sikwenzele imidumo eyisikhombisa yezwakalisa amazwi ayo nalapho imidumo eyisikhombisa isiwezwakalisile amazwi ayo ujohane wathi wayeseza kuloba yayisithi ungakulobi nabo wayesekunamathisela ngophawu manje omunye wathi awu lokho izimpawu zesikhombisa khona-ke futhi Branham lokho kuyokwembulwa ngezinto kuzogcina enye imfihlakalo enkulu yokuthi sisondela kanjani kakhulu kuNkulunkulu na khabo mnumzane ngeke kwaba yilokho uyosusa izwi elilodwa kuleli bhayibheli noma enezele izwi elilodwa kulo isabelo sakhe siyosusa incwadi yokuphila okuyikho kuyisambulo salokho obekusilele emuva lapho kukuletha sekuvele kulotshiwe lapha kuphakathi lapha kuzokwembula lokho osekuvele kulotshiwe nyabo imbangela ungeke wenezela neyodwa into kulo noma ususe izwi elilodwa kulo isahluko sokuqala sebhayibheli ekuqaleni uGenesisi owesifazane oyedwa kazange angalikholwa kodwa walihumusha ngokungesikho nje wavumela usathane amhumushele ngokungesikho izwi elilodwa impela nebo kwasekuthi-ke kusukela kulokho kwabanga yonke le nkathazo futhi loko kwakunguNkulunkulu ekhuluma izwi likaNkulunkulu futhi esahlukweni sokugcina sesambulo ujesu uqobo lwakhe unkulunkulu ofanayo wathi oyokhipha izwi elilodwa noma enezele izwi elilodwa kulo lesi yisambulo esesiphelelisiwe sikajesu kristu futhi izimpawu eziyisikhombisa zazinezifihlakalo ezifihliwe zokuthi lonke laliyini futhi kufanele ukulembula osukwini lokugcina onyakeni waselaodikeya ekupheleni kwesikhathi akabongwe unkulunkulu lokho kuqeda umlayezo webandla lokho kuyaliqeda uma bebuka emumva futhi babone ukuthi bekunjani futhi babone ukuthi konke kukhushulelwe kuphi lokho kuyaliqeda unyaka webandla manje qaphelani amacilongo esikhuluma ngawo ngokubizelwa ndawonye phakathi kokuthi okomkhosi okwempi okomuntu usuku olundwele noma yinto efana naleyo qaphelani wena uthi okomuntu na yep noma okonyaka wejubhili ukumenyezelwa kwenkululeko ezayo lapho sebengabuyela emuva manje bezingathatha ikuseni lonke kube yileyo nto eyodwa nje kodwa manje singene emacilongweni seninaso isendlalelo manje sezimpawu nebandla manje singena ecilongweni icilongo lakhala necilongo lalikhombisa phakathi kokuthi yimpi noma usuku lomkhosi noma elikuchazayo ngokuthi ukubuthana ndawonye kwabantu icilongo upawulo wathi uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakaliyo obani abangazilungiselela impi noma ukuthula kumbe noma ngabe kuyini na ubani owaziyo na ufanele wazi ukuthi icilongo likhalelani stop ngakho-ke uma icilongo likhala sibone ukuthize emhlabeni namhlanje ukhona inkathazo enkulu ndawondawo wonke umuntu uyakwazi wonke umuntu usephenduke waba ngoguliswa imizwa izwe lonke liyizwe liguliswa yimizwa futhi siyazi kukhona okungalungile iphentekonda zonke siyazi kukhona okungalungile manje indlela kuphela eniyokwazi ngayo ukuthi icilongo likhalelani yile ngokuthi ubuke ukuthi ishadi lomculo lithini niyabo yilokho kuphela ungokukhulu kuvumelana kwamaphimbo nezinsimbi ekuhlabeleleni niyabo nokushaya njengopeter and the wolf niyabo uma futhi umkambi ubhale incwadi nombhidi ufanele abe semoyeni ofanayo womkambi uma engakwenzi ushaya inothi yokungesilo bese kuthi-ke yonke into ibhede Ileyo ndaba namhlanje sinababhida abaningi kakhulu abangekho emoyeni womqambi bathi hlelo awu sikholwa yilokhu akunandaba ukuthi uthini ibhayibheli iqinisile lihlaye ngokweshadi lomculo khona lapha ngaphambi kwalo khona-ke kukhulu ukuvumela kwamaphimbo nezinsimbi ekuhlabeleni komdlalo omkhulu kankulunkulu kudlala kahle nje khona-ke singalibona ihora nokuthi sime kuphi manje iqaphelani icilongo lizobizela ndawonye abantu baziqoqanele bona ndawonye benze okuthize ngesinye isikhathi limemezela umuntu osemqoka njengojosefa babe betha icilongo nojosefa wayeqhamuka okuyisifanekiso secilongo elikhulu esikhuluma ngalo futhi singene kulo emva kwesikhashana ku-Isaya ukuthi lapho kubethwe icilongo elikhulu lapho lelo bhanela liyophakanyiswa phezulu lapho khona-ke kuyoba khona isikhathi lapho icilongo elikhulu liyobethwa nazo zonke izizwe ziyobuthana eJerusalema kulapho isikhathi seminyaka inkulungwane siqala khona icilongo elikhulu manje lokhu ukubiza kumkhosi womacilongo ukusondela kwento ethize qaphelani isambulo sesishiyagalombili elesikhombisa uma nifuna ukubhala phansi siqaphela icilongo lokuqala nakho kusabalala esichodo igazi umlilo phezu komhlaba kuhambisana nse no-exodusi lapho unkulunkulu ayebizela abantu bakhe ngaphandle ukuba baphume uphumo manje isizathu sokuba la macilongo ayisikhombisa kungaqondene naleli bandla nalo nyaka yingoba kuqondiswe ku-israyeli kuphela kungukubiza kokubuthana kwabantu futhi manje kunye kuphela okubalulekayo phakathi lapha engifuna nifinyelele kukho emizuzwini imbalwa yilapho nizobona khona ukuthi yingani kungaqondisiwe kulo nyaka esiphila kuwo izimpawu eziyisikhombisa ngazi abantu abaningi abehlukayo kulokho kodwa ngiyazi ukuthi kuyilokhu ngiyakwazi hhayi ngoba ngithi niyakusho ngoba angikutholanga kimi uqobo lwami umcabango wami awusiwo owami noma kuyini engatshelwa khona uma kuyiphutha khona-ke kuyiphutha kodwa angikusho ngesingami ngisho lokho okushiwo ngomunye umuntu lo omunye umuntu ungunkulunkulu owakhuluma kithi nowenze zonke lezi zinto azenzile futhi wabonakala niyabo ngakho ngiyazi ukuthi kuqinisile ukubuthana kuka-israyeli kungamacilongo amacilongo kungukuqoqa u-israyeli qaphelani khona impela ukukhala kwecilongo lokuqala igazi umlilo isichotho nakho konke kusakaza umhlabathi niyabo wayenzani na ekhiphe u-israyeli egibhithe lomoya niyabo abuyele ezweni lakhe lendabuko manje angisho lokhu khona lapha ukuthi lonke icilongo elabethwayo labethwa phansi kophawu lwesithupha sizofika kukho emizuzwini embalwa lapho esibambe uphawu lapho wonke amacilongo akha laphansi kophawu lwesithupha ngoba uphawu lwesikhombisa kwaba khona ukuthula du akekho owayazi lokho kwakungokuthulile noma ihora uKristu ayezofika ngalo njengoba akwembula kithi kodwa lonke icilongo lakha laphansi kophawu lwesithupha phansi kokuhlushwa kwamajuda qaphelani isambulo manje sesishiyagalombili futhi siqale ngevesi lesikhombisa konke kwakungukubizwa kuka-israyeli ngokwemvelo egibhithe manje kungukubizelwa ngaphandle kuka-israyeli ngokomqondo kamoya wayebenza balungele ukuza emkhosini wokubuyisana qaphelani umkhosi wamacilongo wawuba kuqala okwakuyipentekosta umkhosi wokubuyisana wawulandela wona izinsuku ezingamashumi amahlanu kamuva umkhosi wokubuyisana kufundeni lapha sizo mhlawumbe uma sinesikhathi sizobhekisela kuwo futhi nginifundele wona ebhayibhelini lapha kulevitikusi weshumi nambili manje noma kulevitikusi weshumi amabili nantathu nolevitikusi weshumi nesithupha sithole ukuthi owuqala kwakungumkhosi wamacilongo kwakungukubuyisana emva kokuba usulandele ipentecost manje siyathola umkhosi wokubuyisana wawulandela umkhosi wamacilongo manje qaphelani icilongo lakhala futhi lokho kwakungukuwaqoqela ndawonye manje icilongo lokuqala labethwa kwaba khona isichodo igazi umlilo kwakhelwa emhlabeni kwafana ncamashi njengoba kwakunjalo egibhithe kulungiselelwa ukubabizela osukwini lokubuyisana niyabo bakwenqaba ukubuyisana kweqiniso futhi lo iminyaka yeluliwe kwaze kwazofika lapha bekungunyaka wephentekoste niyabo manje ukukhala kwelamajuda kuyalandela lokhu bekungukubizelwa ngaphandle kwebandla bezisani ngempela Manje ungukuthi kamumva wabathatha wabayisa ezweni lesithembiso kungukuthi uzokwenza into efanayo kungukuthi esifanekisweni uthatha ibandla uliyisa ezweni lesithembiso. Kumbulani lonke icilongo lakha laphansi kophawu lwesithupha lakha lapho kuphela-ke. Qaphelani manje impela ukuqhubeka kombhalo kufana impela. Phansi kwecilongo lesikhombisa liqondene no-Israyeli ngokufanayo njengophawu lwesikhombisa lwaluqondene nebandla. Siyathola phansi kophawu lwesikhombisa ukuthi lapho le miphefumulo owawuphansi kwe-altare lapho eyemukela izingubo. Banikwa izingubo akusikho ukuthi bazizuza ngoba babesekuhlelweni kwezikhathi lapho uNkulunkulu wayesalokhu esebenzana nabezizwe ngomusa, hhayi amaJuda. U-Israyeli usindiswa njengesizwe. UNkulunkulu usebenzana no-Israyeli njengesizwe. Abezizwe ngabantu begama lakhe, hhayi isizwe segama lakhe u-Israyeli. Futhi ngesikhathi uHitler nabanye behlupha amaJuda futhi benza izinto abazenze phansi kwalokho. Bukani bona uStalin, uHitler nabo bonke labo babusi abangaphikiswa babevukile ukuba besinesikhathi kungukuthi ukukubuyekeza kwabanye abasanda kufika kodwa sedlulile kukho. Phansi kwaleyo nyaka ofanayo ukuthi bekukhona eJalimane nazo zonke ezinye izizwe amaJuda abehlakazeke nezwe lonke. Kodwa lapho kuvuke eminyakeni engamashumi amabili edlule ukuhluswa okumuncu okubhekene namaJuda. Ngeke ngaphumela lapho ezindaweni ezindala lapho abashisela khona imizimba yabo futhi bashisa izidumbu futhi basebenzisa imilotha yabo ukuba bavundise umhlabathi abantwana bamaJuda nabesifazane nakho konke. Manje nake bazama ukukuphika babakhipha ngqo futhi babakhombisa lapho okwenziwa khona. Bekungukuhlushwa kumuncu okubhekene no-Israyeli ngoba bekuyisikhathi esimbizayo manje ukuba abuyele ekubuyisaneni. Kusalokhu engaphansi kokubuyisana kwewundlu lemvelo. Iwundlu kaNkulunkulu langempela lingukubuyisana futhi ukwenqabile negazi beliphezu kwakhe kusukela lapho. Qaphelani, lenza abantu balungiselele. Liphele kanjalo-ke icilongo lesikhombisa nophawu lwesikhombisa ndawonye ngokuphelele ukuhlushwa kwamaJuda. Nakani esambulweni isahluko sesishiyagalolunye nevesi leshumi nantathu manje qaphelisisani ngempela phansi kwecilongo lesithupha. Izambulo zesishiyagalolunye eleshumi nantathu phansi kwecilongo lesithupha nakani kwawukhona abagibeli bamahhashi abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili akade beboshwe emfuleni waseYufrethe wathukululwa phansi kwecilongo lesithupha. Manje abekho abagibeli bamahhashi abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili ezweni. Kodwa kwakukhona abagibeli bamahhashi abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili. Uqapheleni, ngifanele kubhale phansi ukuze likufunde. Ayengesiwo amahhashi emvelo, ayephefumula umlilo futhi ayenezivikele zesifuba zejaspi futhi ayenemisila. Nasekugcineni komsila wawubukeka njengenyoka, ikhanda lenyoka ekugcineni kwawo utinyela, niyabo? Wawungamahhashi womoya, odebheli bokomoya, amahhashi ezinduna zempi ayekade boshwe eYufrethe yonke le minyaka, odebheli abangayesibo abemvelo yasemhlabeni. Kwakuyini na? Umbuso omdala wamaRoma uvuselelwa, ukuhlushwa kwamaJuda. Ayekade boshiwe cishe iminyaka izinkulungwane ezimbili emfuleni iYufrethe engakwazi ukuwelela esethembisweni. Icali lodwa lenkolo elizama ukuwelela kwelicala. IYufrethe niyazi idabula e-Edeni. Kodwa bayeboshwe lapho izinkulungwane ezingamakhulu amabili zodeveli bokuhlupha. Futhi qaphelani ukuthi kwenzekani phansi kwalelo cilongo lesithupha. Bathukululwa phezu kwamaJuda, ukuhlushwa kwamaJuda. Odeveli abangesibo abemvelo yasemhlabeni ithi iminyaka izinkulungwane ezimbili base bethukululwa nguStalin, uHitler phezu kwamaJuda. Wena uthi awu lokho akusikho okwaseRoma, ngumoya ofanayo. Benza izinto ezifanayo abazenza kumaKristu ngezinsuku zakudala zamaRoma ebuhedeni. Manje bhekisisani u-Israyeli wemvelo nebandla lokomoya manje njengoba sikwehlukanisa lapha. Bathukululwa phezu kwalawo maJuda. Ngiyakhumbula phansi kwaphawu lwesithupha ukuthi kwenzeka kanjani ukuba bonke labo bafela ukholo ngokwezwi likaNkulunkulu bemukela izinkubo. Banikwa ngomusa ngoba babuphuthelisiwe ukuba bangaliboni ivangeli labo ukuze laba bantu babizelwe ngaphandle kwabezizwe kwenzelwe umlobokazi. Banikwa izingubo iBhayibheli liyasho lapha phansi kwalelo cilongo. Lawo majuda elimele noKristu ngoqobo isizathu sokuba babenjalo ingoba iBhayibheli lathi babuphuthelile.
And they were blinded for your sake.
And the just God
knows that they would receive.
Ngokulungulungile uyazi ukuthi bayalambukela. Kodwa benziwa baphuputheka ngenxa yenu iBhayibheli lasho njalo. Nanga lo mbuso maRoma boshwe lapho yini mandla obufundisi. Ongothi Roma iRoma lobuhedeni liba iRoma lobuphapha futhi laboshwa lapho emasikweni alo omKristu yipi ngaye umKristu no nokukhonza izithixo eyayinakho kweRoma ihlanganisa ndawonye konke lokhu ukukhonza lesifazane zonke lezinye izinhlobo zezinto nezinsuku zikaKhisimusi namaholide nezinsuku ezindwele nezinto Nalikade liboshwe lelo siko kuba lingathukululi ngoba liphambene nezimiso zamaKristu Lokhu kungofanayo kungabe sabe uNkulunkulu moya wobuhedeni nalowo moya ubanjwe usungene izizweni zezwe ngokweziprofetho zikaHezekeli nazo zonke ezinye futhi badedalwa ejudeni elalingazi lutho ngomoya nazo izifihlakalo zenu obekufihliwe phansi kwalolu phawu lapho kuqapheleni sedlulile kukho futhi ngizonikhombisa leli cilongo lapha leli cilongo lokugcina ukuthi kwenzekani Alapho ke lamacelo ngathukululwa phezulu kwamaJuda aniboyina hayi kwabezizwe owezizwe lapho lezo zimpawu seluvuliwe uphawu seluqedwe isikhathi sesiphelile ibandla liyabiza Niyakhumbula umbono ngelinye ilanga na Niyakhumbula lokho eliyoba yikho na bangake okhumbulayo ngesonto elilandela eledlule na ukuthi lapho kwakuyikho ngempela kanjani ledlula Silibonile impela sayibona leyo enokungcola into engcolile ikhuphuka ebizwa ngebandla ubunja uqobo nalowo mlobokazi omncane wazo zonke izizwe ngamunye egqoke njengesizwe sakubo abavela kuso ngokuphelele nje ehamba phambi kwenkosi niyaqaphela ngiba khona isikhathi ngesinye isikhathi lapho beyothi hawu bengicabanga ukuthi ibandla belizohamba ngaphambi kokuhlushwa bengicabanga ukuthi kwakukhona uhlwitho iluvele lwedlule futhi anilwazanga ilokho akusho ngoJohane ngesinye isikhathi niyazi Bathi kanjani basholone ukuthi abaprofeti ukuthi ababhali ukuthi uElias umele ukufika kuqala na wathi sewafika futhi ngisho nabafundi babe ngakwazi benza kuye abakuthandayo uhlwitho liyoba indlela efanayo ngehora wethembisa ukukwenza lokho akethembisanga ukukhombisa uElias kanjalo kodwa wethembisa ukuthatha umlobokazi kanjalo ngehora eningacabanga ngalo kuguqulwa nje ngesikhashanyana ngokuphazima kweso sihlwithwe Konake ususele konake yileso sikhathi iminyaka ezinkulungwane ezimbili lomoya ngabantu bamaRoma ibandla lamaRoma babe ngakwazi kunyakaza kodwa lo moya ufanayo ukuphuka kuqala ezantsi lapho ungena kuMussolini eRoma umbuso ungaphikiswa niyazi izinhlanu izinto ezisikhombisa ngibonisa zona ngo33 zazizofezeka izinhlanu zazo sezivele zedlule uDokotela Livelo bhala incwadi ngakho lapho manje nebo izinto ezinhlanu ngokuphelele futhi nje sekuyizinto ezinye ezimbili ezizokwenzeka wathi kuyokwenzeka ngaphambi nje kokufika nakho sisekupheleni impela manje futhi kubukeka sengathi leyo nto yesithupha iyakhuphuka impela niyabo ngokuphelele impela ngisho nezimpi nokuthi ziyokwenzeka kanjani kusemgqeni impela futhi akugejanga nakanye nalani bantu sifanele sithathe uhlo luqukethe impahla yonke ngalolonke ihora
Don't know where we're standing.
Anazi kuthi sibe kuphi usondela impela.
Now he looks
manje kwathi kululwa phezu phansi kwalolo phawu lwesithupha lamademoni okomoya ayizinkulungwane ezingamakhulu amabili. Akale Roma, eJalimane, uHitler futhi kaphelani ngale eBhayibhelini lapho abemukela khona abazange bemukela amandla njengamakhosi kodwa akathweswanga umkhele umbusi ongaphikiswa akasiyo inkosi ethweswe umkhele uvele emukele amandla njengenkosi umoya kaNkulunkulu uhamba kimi nje manje niyazi usho okuthize nje angazi ukuthi ngizokusho kanjani noma ngithini futhi mhlawumbe kungcono ngingasho Kaphelani ezimbili tawa amadimoni ayizinkulungwane ezikhulu athukululwa phezu kwalawo majuda. Ngenkathi bewashisa bawabethela bafaka amagwebu emithanjeni yawo babulala baze baphelelwa igesi yokubabulala. Futhi badubula baze baphelelwa izinhlamvu zokudubula. Futhi benze konke ababengakwenza. Bashisa imizimba yawo nakho konke futhi bawalengisa ezintangweni abantwana nabo bonke abanabalatala. Ngoba babengamaJuda babenziwa ngaleyo ndlela. Kodwa uNkulunkulu wathi uwanika yilelo nalelo ingubo ayengayifanele kodwa umusa wakhe ukuwaphuphuthekisa ukuze thina sibone. UPaul wesikhombisa alukavula okwamanje niyazi lokho ukufika kwakhe. Ngakho bese phansi kwalapho kodwa uyasikhombisa lapha ekuboneni lokho okuyoba yikho njengoJohane wamthatha wamkhuphula. Futhi ngezinye isikhathi ehamba olwandle niyazi wathi, Paul omuntu onike esifubeni sakho na? Wathi kuyini kuwe uma ehlala ngeze ngifike na? Niyabo akazange ahlale kodwa kwamthatha wamkhuphula futhi wamkhombisa lokho into eyenzeka aze afike. Wamkhombisa nje wabuyekeza lonke icebo kuJohane. Kaphelani siyathola manje ukuthi lawo mandla emvelo phansi kokwemvelo esizweni semvelo uIsrayeli owathukululwa lapho. Futhi kwenzani na? Kwahamba kwenza impi nokuthi kwabulala kanjani ngamabomu futhi kwahlupha. Manje endaweni yabufundisi yakho. Ngabe ngethemba ukuthi uNkulunkulu uyawavula amehlo enu kulokhu manje. Imbangela ngiyaqonda ukuthi lokhu nje akusikho ukukhuluma kuleli bandla lapha letheyiphu iya emhlabeni jikelele. Futhi angiqondile ukulimaza imizwa kanoma ubani kodwa nje ukukhuluma iqiniso. Manje indawo yokufundisa sivuliwe kusukela emvuselelweni yemvelo yeRoma elidala lobuhedeni yakhubekela kulawo majuda ebeyilokhu njalo iyisita sawo. Ibhubesi namazinyo nakho konke lanyathela phansi futhi lakhitha abantu. IRoma ibe isitha sikaNkulunkulu njalo futhi yathukululwa emoyeni ofanayo ngababusi abangaphikiswa bezwe ngoba inqubo yenkolo yayisa lokhu ibambile. Manje isithukululiwe. Yenzeni na ngobuqili njengoba washo ungena njengokufetheza. Futhi wenzeni na? Uletha umkhandlu wamaprotestane wenkolo yobuKristu wamabandla omhlaba umoya ompi uKristu phezu kwawo wabili ebalethe kulaweni ngokucekwa njengoba benza nje komunye ngehora lokubiza umlobokazi. Kanjani na uthukululwe emoyeni webandla lebufundisi? Uthukululwe phezu kwala hayi phezu kwamahlelo phezu komlobokazi. Kodwa lebani zokuthwala mlawanda ngazi kwedlula kuleso sikhathi. IBhayibheli lithi ngeke. Ibandla lizodlula kodwa hayi mlawanda. Anikuboni na befundisi. Anikuboni lokho bazalwane na. Wena uthi ibandla lizofanele lidlule ekuhlushweni ukuze lipheleliswe. Igazi likaJesu Kristu liphelise umlobokazi. Indoda ekhethe umfazi ayimedlulisi ekujeziswene okuyinqwaba. Sabetha nomusa naye kuye naye owesifazane uthole ukusa kuye esilisa. Umethembisa umshado. Kodwa uma ukhala noma yini uyamgcina kuzo zonke izindawo kuba aphendule isithandwa sakhe. Umusa wakhe mkhulu kakhulu phezu kwabo. Futhi kuzoba njalo naphezu komlobokazi futhi kunjalo phezu komlobokazi. Thina zidalo ezingafanele sifanele sihogo kodwa umusa wakhe usibamba sedlule kuso. Bukani ukuthi bangaki abahlekile nabaphuphuthekile. Bangaki zingaki zone esasilapho ezweni ngehore ngase lizwa ngalo. UNkulunkulu wathi lise lihlaso. Kodwa ngizibisele bedado yakho kwenza leyo hlaso. Ngikhathani noma yini ihambayo ngifuna ukuyenza. Futhi ngehora lapho ngibona onke amabandla obuhle bawo obukhangayo futhi ngicebile kangisule lutho asho njalo. Futhi ngiwabone engawo uhawukelwa elusize phuphuthekile bese ekumbambathe emahlombe efuna ukucegise kuwa. Ngale lihlaso leyo ingukulahla ngecala leyo tondo kubizela ngaphandle lokhu ngiyakwenza. Kubulani lapho uJesu efika emhlabeni lalingekho ikhulu labantu emhlabeni elake lazi ukuthi wayeselapha. Ufikela ukuthola lelo qembu elikhethiweyo. Wathi akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi. Nakho konke ubaba inkathi edlule ngiphe khona bayokuza. Bayokwazi. Bayolizwa. Apelani, ukuthukululwa kwalomoya wokufundisi. Manje eminyakeni engamashumi amabili kamuva, emva kwaleyo mpi, sibona ukuthukululwa komoya wokufundisi. Phakathi kwayina, uPawulu esikhombisa, icilongo lesikhombisa kumJuda. Bukani inyanga iphuma ibamnyama, phakathi kwayina. Niyayibona iwosheka indodana yomuntu ixoshwa ebandleni. Kuyeni na? Lijoyina nesikhejane sabefundisi inhlangano yomkhandlu wenkolo yobuKristu kanye nomkhandlu wamabandla omhlaba uxoshwe wonke umuntu. Leyo nto imele ina! Ngani fanele nikele ngazo zonke izimfundiso zenu zevangeli nezinto? Ngabini bangabizela kanjani bengavumelananga na? Ngeke uJesu wathi bageke! Kuni bade 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 baba baptisti angahambisana kanjani na? Church of Christ angahambisana kanjani na Presbyterian na? Ikatholiki angahambisana kanjani ne Protestant na? Ipresbyterian ihamba kanjani ne Protestant na?
But the bride can walk with the word. Kodwa
lalaza hamba nezwi likuKristu ufaye kubese sivumelaneni. Hayi inqubo yobufundisi kodwa ezwi. Ufanele uvumelane ezwi ukuba uhambe lezi. UJesu washo njalo lokho kwenza kube kahle. Kaphelani nanto manje selithukululiwe ukuba libize zonke lezi ziphetho ebezingathintiwe akwenzi mehluko empilweni. Yilokho uSathane akusho ku-Eva akwenzi mehluko. Ngulungile impela uNkulunkulu ngunkulunkulu olungileyo usizana sonke akanjalo nize okuningi kakhulu ngakho engunkulunkulu olungileyo. UNkulunkulu olungileyo kodwa ngokulunga ufanele abe nobulungiswa. Akukho kulunga kungekho bulungiswa.
There is no justice without law.
Akukho ukulungisa kungekho umthetho kungekho sijeziso inhlawulo. Ngakho sikulelo hora esiphila kulo. Kaphelani masenya manje lamademoni angasiwo awemvelo yasemhlabeni. Manje nake phathikwe zigameko zenhlangano yezizwe amaqembu ahlangene ndawonye zangasempumalanga nasentshonalanga njengonyawo lwangakwesokudla nolwangakwesokhohlo nje lwesithombe esabonwa nguDanieli ukuthi babengenakuvumelana futhi baxubane. Nekama ethi Eisenhower ngaleso sikhathi Eisenhower kusho ukuthi insimbi, Khrushchev kusho ukuthi ubumba. Futhi wakhumula isitatulo sakhe wasishaya phezu kwedesk ngenkathi inhlangano yezizwe noma enhlanganweni yezizwe. UKhrushchev wakwenza esule uthuli lwe. Ohe, ihora esiphila kulo, ibandla nesimo salo. Kodwa akabonga uNkulunkulu mlobokazi omncane uzilungisele. Akusekude bambelelani nje akuze kuba kude. Angazi ukuthi kukude kangakanani, angazi ukuthi inini, akekho okwaziyo lokho kodwa siyazi ukuthi sekuseduze manje ngempela. Isana uqondene namabandla abhekisisani lokho okwemvelo kwenzani kulawo maJuda. Labo kwakungabantu ababambelele emthethweni kaNkulunkulu. Akwedaba ukuthi bangaka babandla avukayo ukuthi yini okunye ayibuthekile kuKristu futhi abambelela kulowo mthetho. Nonkulunkulu wawanika izingubo onke ngoba ehlela ekufeleni ukholo nyabo. Abuphuthekiswa ngenxa yethu. Laba manje badlala elingazi lutho okunye kuphela iBhayibheli. Wangakathaleki ngenqubo yokufundisa ihlelo abazi lutho ngakho konke kuyindida kubo. Bazi yena futhi yena yedwa. Abantu namhlanje bathi abafane nanjengoba babe njalo ophethe phezu kwentaba yokuguqulwa isimo. Baba sokhozini lonke lapho sebebona isenzo esingesise sasemhlabeni noyedwa wathi zokwenza ibandla elilodwa la labaprofeti nelilodwa likaMose. Futhi leyo ndlela abantu amaPentecostal enza ngayo. Ake sizokwenza elilodwa iAssembly of God nelilodwa iChurch of God nelilodwa iOneness nelilodwa iTwoness nokunjalo kanjalo. Bayaza khuluja abameza kakhulu lo uyindodana yami ethandekayo eyizwi yizweni.
He is the word.
Yebo, izwi. Ihora siphila kulo ezobufundisi bemimoya behlangana ndawonye manje futhi bewaletha onke kulokho kubulawa ngokuceka okukodwa okukhulu. Wesulwa! Sekusembhalweni vele lapha kulesi sizwe manje ukuthi lamabandla lizovalwa ngaphandle uma ukange nenhlangano.
It's a union, it's a boycott.
Yinyunyana ngokuduba njengoPawulu esilo nje. Futhi manje niyabona ukuthi yini isilo aniboni na amandla. Futhi amandla kufundisa ukuthi Jesu wathi kuyosondela kakhulu kufane nento yangempela kuyodukisa nabakhethiweyo uma bekungenzeka. Kodwa wethembisa ukuba kube nento ethize lapha yethu ngalolu suku ukuthi singadukiswa futhi lelo yizi noKristu ukulenza libonakale kithi. Banga bange sibo abemvelo yasemhlabeni odevele abangabonakali ngeso kodwa ningakubona abakwenzayo niyabo. Kabela lapho leqembu lisagibele bezilungiselela ukunyathela bakhiphe yonke into engeke ivumelane nabo. Ukhona elinye iqembu elenziwa ukuthi lizilungiselele emva kwesikhashana izambulo zeshumi nesishiyagalolunye. Isikhathi esilandelayo ibandla liyezwakala liyeza nalo, hayi ngempela ligibele amahashi. Kodwa iBhayibheli lathi wayegibele ihashi limhlophe nebandla lasezulwini lalimlandela ligibele amahashi amhlophe. Kunjalo na? Ikhathi eli qembu lisephansi lapha lisekuboshweni kwezinkulungwane ezimbili emfuleni iYufrate futhi belibashiwe nezinkulungwane ezimbili. Kodwa lelo bandla belibophe umoya ongcwele cishe iminyaka ezinkulungwane ezimbili phansi kobufela ukholo emuva lapho nangaphansi kweminyaka yebandla. Uboshiwe hayi emfuleni iYufrate kodwa emnyango wezivumo kholo nemibhedeshi ukuze umoya ongcwele ungakwazi ukusebenza ebandleni ngenxa yezinqubo ezenziwe ngumuntu. Kodwa lizokhululwa liyabuya yilokho iBhayibheli elakushoyo. Lalawo babili bahlangana ezinkundleni zempi uLucifer noMikhayeli futhi njengasekuqaleni. Kade beboshiwe iminyaka ezinkulungwane ezimbili cishe iminyaka ezinkulungwane ezimbili. Akusiyona ngempela iminyaka ezinkulungwane ezimbili ngoba amaRoma ayelokhu eqhubeka uTitus ngo-96 uJesu azalwa futhi kwehle njalo kanjalo ebulala amaJuda amaRoma. Ubani lo owabulala amaJuda na? Kwakungubani uTitus na induna yamaRoma? Ikazi lakho bhoza laphumela emasangweni ezansi lapho kuze kuyofika futhi ebabulala ngokubaceka abesifazane abantwana nakho konke. Akazange asho yini uHezekeli wesishiyagalolunye ukuthi bayokwenza lokho na? Zivela phakathi komuzi bekuphawu kubantu ababubula bekhala umoya ongcwele. Nabonke abanye kuvela indoda ebulala ngokuceka ababezoboshwa ibabambe aze aphuma abulala ngokuceka yonke into eyayiphakathi lapho. Abesifazane abancane, abesifazane abantwana, izingane nakho konke okunye, bonke babulawa ngokucekwa impela. Nawu nokuya futhi uyaziphinda. Futhi nathi le nqubo yokufundisa ibuye ngqowe futhi inyathela yonke into ethiwa nguNkulunkulu. Oh, banezinqubo zabo nezinhlangano namahlelo kodwa lokho akuhlangene ngalutho neBhayibheli. Bayotshela masinyo ukuthi abakholelwa ngisho kulo. Yebo mnumzane isho lokho okushiwo ibandla okuyikho yilokho okushiwo nguNkulunkulu lelo yizi umlobokazi ukanye namazwi bamunye bangaba munye kanjani na uma lelo zwi elilotshwe phakathi lapho liba kuwe futhi lenza nina nezwi nibe munye yilokho impela awethembisi bese ke liyahumusha uNkulunkulu athingi imhumushi. Bathi awu silihumusha kanje. Ayinalungelo lokuhumusha lutho. uNkulunkulu uzenzela ukuhumusha kwakhe uqobo. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya. Ubani uhumusha lokho na? Wayintombi yakhulela futhi yakwenza. Lokho akudingi mhumushi. Sekuvele kuhunyushiwe. uNkulunkulu walezi zinto zonke ngalosuku futhi kuyikho. Akudingi mhumushi. Kuyazihumushela. Izambulo zesishiyagalolunye elokuqala phansi kwecilongo lesihlanu inkosi yabo. Kaphelani izambulo zesishiyagalolunye elokuqala manje inkosi yaleli qembu elikhulu lamahashi ayizinkulungwane ezingamakhulu amabili. Babe nenkosi phezu kwabo futhi uma siqaphela kwakuyinkanyezi eyawayo uweleni ezulwini uLucifer na. Oh, uDokotela Smith wathi thiza kanjani kulokho enhla lapho kodwa kulungile niyabo kwakungesikho okwehora lakhe niyabo kulungile kwakungumgodi wakwalasha inkosi yabo kwakuyinkosi yakwalasha. Izambulo zeshumi nesikhombisa elesishiyagalombili ngibhale okuthize lapha ngizokufunda nje niyabona lapha izambulo zeshumi nesikhombisa elesishiyagalombili ngifuna ukubona ukuthi kuthini lapha ngoba angazi nje ukuthi ngizokushaya kanjani lokhu ngokulandelayo ishumi nesikhombisa elesishiyagalombili. Isilwa sibona sasikhona sisekho kepha sesiza kwenyuka siphuma kwalasha siyoya ekubhujisweni. Nabakhe emhlabeni baya kumangala labo abamagama abo angalotshwanga incwadini yokuphila yokuphila selokhu wasekelwa umhlaba nxa sebebonile isilo ukuthi sasikhona kepha asisekho kanti siza kuba khona. Niyabo sasikhona kufa uPapa oyedwa kwenyuke umunye. Isilo sasikhona kepha sisekho kepha sikhona kepha sisekho kepha sikhona. Asilushintshi uhlelo lwaso uPapa waso nguPapa isikhathi esifanayo yonke into izohamba ngenqubo efanayo. kuti tiyofika kuphena kwalasha.
The Bible
lasha lapha ukuthi muhali walaba abafo wayevela kwalasha futhi leyo kwakuyinkosi yabo futhi wahlala nomqhele okathathu futhi ujoinisa namaProtestani. Ngeza umluthela ethi ngelinye ilanga wathi noma umshumayeli womaluthela wathi awu abantu bangibuza ukuthi ngiwufakelani ukhololo bangangitshela kanjani kwakunguwe lapho yebo futhi ukuthi lokho kwakungesikho ukubhinga na kwathi angihlanze ngasuka emsamo bathi ngokuba abafanele babe ngumehluko uma uLuther uMartin Luther ubengakuzwa lokho ubeyophenduka ethuneni lakhe athi nina bazenzisi anisibo abasezikhundleni zami ehe yabo
kwani
yazi ukuthi sekufike kuphi na akho mehluko kwani mehluko kwehluka ngisho kumuntu ngamunye uNkulunkulu wathi ngahlukaniseleni noPaul noBarnaba kunjalo kuba baye emsebenzini hlukanisani uNkulunkulu ungumhlukanisi hayi umxubanisi ibandla lifuna umxubanisi omuhle namhlanje ongabavumela bagqoke amasuti okubhukuda nezikhili nakho konke okunye futhi baphume futhi baqhubeka kanjalo kodwa uNkulunkulu wathi ngahlukaniseleni hlukanisa nezwe Zambulo siyathola lapho ukuthi inkosi yabo yayivela kwalasha nalo ofanayo owaya ekubhujisweni angena phuma angena phume waphuma kaphelani kule Levitikus isahluko samashumi amabili nantathu kuphelele kanjani ukuhumusha nohlelo lwezwi ngalokho esizama ukunikeza manje sizisani lokho manje uhlelo manje siyaqaphela asiphenye nje futhi sikufunde lokho okwesikhashana nje go eglizia hayi kumshumayeli kodwa uLevitikusi amashumi amabili nantathu manje qaphelani lokhu lapha uLevitikusi isahluko samashumi amabili nantathu manje futhi asifuni inhlobo ukugeja lokhu manje ukuze sikuthole ngayo impela indlela inkosi esilobele ngayo lapha impela angimtholi uLevitikusi kuExodus ngingamthola na kulungile uLevitikusi manje Inkosi amashumi abili nantathu inkosi yakhuluma kuMose yathi
speak to the children of Israel saying in the 7th
Yisho bantwana bakwaIsrayeli uthi ngenyanga yesikhombisa ngosuku lokuqala lwenyanga anoba nesabathu esikhumbuzo ngokushaya amacilongo nomhlangano ongcwele yebo ni msebenzi kepha anikunikela ngeminikelo womlilo enkosini futhi anonikela ngomnikelo womlilo enkosini manje phezisani manje qaphelani inkosi yakhuluma Mose yathi ngepha ngosuku lweshumi lwenyanga yesikhombisa kulusuku lokubuyisana niyabo ukubuyisana kwakulandela phezisani manje ukubuyisana kwakulandela ukukhala kwecilongo Niyabo, kuthe kanjani niyabo? Usuku lokubuyisana lwalulandela icilongo. Manje izinsuku ezingamashumi amahlanu zamacilongo zethu ziyafanekisela lapho icilongo likhala ePentecost okwezinsuku ezingamashumi amahlanu. Manje emva kwalokho amaJuda akwenqaba lokho. Manje amacilongo ngokubabiza babuyele kulokho kubuyisana niyabo, ukubuyisana abakwenqabayo. Futhi benqaba ukuze amehlo ethu avuleke awabo lavaleka futhi ngalesikhathi lezimpawu zavulwa futhi icilongo labethwa futhi manje kubethweni kwamacilongo ngaphambi nje kokufika kwaMesiya ngoba afanele abe sePalestine futhi niyakhumbula uNkulunkulu wafanele ayenze lukhulu inhliziyo kaFaro ukuze awaxoshe eGibhithe futhi wenze lukhulu uStalin uMussolini nakho konke lokho ukuwabuyisela ezweni lesithembiso lapho izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane ifanele ukuba khona futhi manje oqala eminyakeni ezinkulungwane eminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu ukuthi uIsrayeli useyisizwe sinefulege laso sinempi yaso Nakho konke futhi uyemukeleka enhlanganweni yezizwe ukuqala ukuba abe njalo ifulege lidala kunawo onke asake aphephezela emhlabeni ngalesi sikhathi laphephezela futhi ezinhlanu inkanyezi enezincijo ezisithupha kaDavide wathi uyophakamisa lelo banela ngezinsuku zokugcina lapho eyobe esibuya sisekupheleni akungabaza nje ngakho silapha Aphelani manje ngokushesha isambulo sesishiya galolunye phansi kwecilongo lesikhombisa inkosi yabo evela kwalasha bese kuthi kule vitikusi manje kuphelele kahle kanjani ukuhumusha lapha kanye nezwi ngoba niyabo masinya okulandelayo ijubhili lePentecoste lalilandela usuku lokubuyisana uhlelo lwesikhathi somkhosi phakathi bomkhosi ePentecoste kuya ekubuyisaneni ukukhala kwamacilongo okubuyisana kwakungumkhosi Pentecoste isikhathi esiyisikhathi eside. Bukane kwakukhona isikhathi esiyisikhathi eside phakathi komkhosi wePentecoste kuya ekubizweni kweTrump ukukhala kwamacilongo. Amacilongo kuba akhalise isikhathi esiyisikhathi eside.
Frankly, it was 50 days from the
ekhilisweni kwakuyizinsuku ezingamashumi amahlanu kusukela emkhosini wePentecoste kuya emkhosini wokubuyisana kwakuyizinsuku ezingamashumi amahlanu manje izinsuku ezingamashumi amahlanu kungamasabatha ayisikhombisa impela futhi amasabatha ayisikhombisa iminyaka yebandla ezikhombisa iminyaka yebandla Niyathona niyabo manje amaJuda beliphuphuthekisiwe lilindile sonke lesisikhathi ngenkathi ulibo lePentecoste kade luthululwa phezulu kwebandla kunise hle sedlula eminyakeni yokufela ukholo futhi kwehle kuye eminyakeni yokuguqula futhi manje sisonyakeni ukubizelwa ngaphandle izigaba ezintathu umoya ofanayo njengoyise indodana nomoya ongcwele yena lowo ofanayo Niyabogodwe eminyaka yebandla esikhombisa ingamasabatha esikhombisa amasabatha esikhombisa impela kusukela ecilongweni leJubhili lePentecoste umkhosi weJubhili lePentecoste kuze kuzuliswe kwesithungu bese kuba iJubhili lePentecoste bese kuthi-ke kusukela kwiJubhili kuya ekubuyisaneni kungamasabatha esikhombisa ezinsuku ezingamashumi amahlanu futhi ekupheleni kwezinsuku ezingamashumi amahlanu ukubuyisana kuyenziwa Nakuthona manje futhi lokhu bekungumfanekiso ukuthi ibandla ngenkathi embula qobo lwakhe njengendodana kaNkulunkulu ubembula ebandleni ngobhabhatizo kwamoya ongcwele kwehle njalo ngeminyaka onyakeni wePentecoste yabo lokhu kuqhutshekwa kutholwa okunye nokunye okulungisiswa phansi kukaLuther ukungcweliswa phansi kaWesley umbhabhatizo kwamoya ongcwele manje nazi isikhathi sokubizelwa ngaphandle uPawulu wesithupha lapho luvulwa ukuthi usho kwashaya amaJuda ngokubuka ngokwangempela futhi naku kufika ukuhlushwa kulo ibandla ngokubuka kobufundisi ngomlobokazi usevele ubiziwe amasabatha sedlule futhi sekulungele amajuda ukuba abizwe ukuphi na umkhosi wokubuyisana bandlani kuboni lokho na abizwele emkhosini wokubuyisana ini ukuba aqonde ukubuyisana engasesiwo amachwane namahansi nalokhu akade ekwenza iwuli kankulunkulu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa izwe uze ezokwazi lokho aphelani nanzi into enkulu bukani ohe umoya ongcwele ububoshiwe amahlelo yonke le minyaka ezinkulungwane ezimbili siyathola uboshiwe manje aphelani amasabatha ayisikhombisa abengakwazi ukuthola yonke indlela yokuphuma iBhayibheli athi kuyoba khona usuku olungayi kuba ngobusuku noma imini nawonke umbhali uJesu wathi ufanele ugcwaliseke ngabe kunjalo nathi nini amen umprofethi wathi kuyoba khona usuku olungeke lwabizwa ngemini nobusuku uyepha ngesikhathi sokuhlwa kuyoba ngokukhanya okuyeni na ilanga lifanele likhanye empumalanga liyilanga lifanele likhanye entshonalanga njalo uma lelo langa liphuma futhi lihambe linqamule lishone lisho impilo yakho ingane encane izalwa ibuthakathaka ekuseni sisheke isishiyagalombili ngo iya esikoleni ligamenxe leshumi nanye isiphumile esikoleni ngokushisa kwelanga bese iqala ukushona eminyakeni engamashumi amahlanu budala amashumi ayisithupha amashumi ayisikhombisa amashumi ayisishiyagalombili amashumi ayisishiyagalolunye ishona ngaleya ife ukuze nje ibuye ngosuku olulandelayo futhi ithi kukhona ukuphila ukufa ukumbelwa ukuvuka futhi kaphelani impucuko ihambe nelanga impucuko endala okwedlula yonke esinayo ishayina noma ubani uyakwazi lokho wehlela kuphi umoya ongcwele na ezweni lasempumalanga kubantu basempumalanga nevangeli lihambisane nelanga livelaphi na livela ngale mpumalanga langena edalimane lasuka edalimane laya engilandi lawela umgudi wamanzi kathathu Emelterenian langena Jalimana suwa eJalimana lasuka eMelterenian lasuka eMpumalanga langena eJalimana lidabula kuMelterenian lasuka eJalimana lingamula emgudwini wamanzi wamangisi laze layo ngena eNgiland lasuka emgudwini wamanzi wamangisi ngaphesheya kwePacific lawela layo ngena noma iAtlantic laze layo welela eUnited States futhi manje selisogwini lwaseNtshonalanga seliwelele esizweni elasiphucula futhi lawela futhi laqhubeka impucuko yahamba ivangeli ihambisane nalo manje onke amafuhlufuhlu asesogwini lwaseNtshonalanga lapho yonke into layiqosha khona njengegagasi elikhulu elibangwa kuzamazama olwandle lingena kodwa umprofethi wathi indodana ayizukukhanya ngalolu suku kuyoba usuku oluhwaqabele Ebenokukhanya kwenele njengosuku olunemvula ngempela bebengajoyina amabandla futhi bakholwe inkosi nezinto ezinjalo kodwa wathi ngesikhathi sokuhlwa amafu ayosuka amahleleyo people nabagayifanayo izifanayo edwetyaba njengoba ethembisa kuLuka weshumi nesikhombisa elamashumi amathathu ivangelifanayo lefanayo iyokwenzeka ngesikhathi sokuhlwa lapho nje amathunzi esehla ivangelifanayo uKristu ofanayo owake waphila enyameni emuva ngale yakuqaleni kubantu basePumalanga uzophila futhi kubantu baseNtshonalanga ngesikhathi sokuphela kuyoba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa yonke imibhalo inikezwe ngokuphefumulelwa futhi ingephulwe izinsuku ezinkulu ezingamashumi amahlanu sebedlule umkhosi wePentecoste sewedlule amasabatha esikhombisa ukuze kube amacilongo omfanekiso wonyaka webandla wesikhombisa khumbulani khumbulani phansi kwecilongo lesithupha iJuda nilalele na phansi kwecilongo lesithupha amaPentecostal enqaba iBhayibheli abasivivi akusiwo amaPentecostal kuphela onke amanye izwe lamabandla lenqaba uKristu futhi ukhishelwa ngaphandle futhi ecilongo elifanayo nopha olifanayo njalo ngenkathi luvulwa ukukhombisa uJesu engaphandle kwebandla ezama ukubuya angene ngesikhathi esifanayo icilongo likhalela amaJuda namaJuda ekuqonda ukubuyisana Odumo! Hallelujah! Oh hey! Moya ngwele uboshwe ile mifula yamahlelo ngithe iminyaka ezinkulungwane ezimbili kwezothukululwa ngesikhathi sokuhlwa umlando wesikhathi sokuhlwa Moya ngwele ubuyele ebandleni futhi Christ himself uKristu wakhe wazembula enyameni yomuntu ngesikhathi sokuhlwa Washwa kwethembisa Ukhona izigaba ezintathu zakho njengoba ngishilo wafela ukholo unyaka wokufela ukholo wakho bese ke kuba izigaba sabagoqoli namanje ekuyisikhathi sokubizela ngaphandle uma sekuphelile unyakeni waseLodikeya ngokwezambulo zeshumi imfihlakalo yalo lonke iBhayibheli iyekwaziswa umlobokazi kunjalo na izambulo zeshumi lelisisani manje umlobokazi ubizelwa ngaphandle yizwi uKristu inkobo lwakhe ebizela ngaphandle umlobokazi etatisa amaHebheru eshumi nantathu elesishiyagalombili ukuthi unguye izolo namuhla naphakade wenza okufanayo ungofanayo okholwa yimisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza niyabo uLuka amashumi amabili nambili noma uLuka weshumi nesikhombisa elamashumi amathathu futhi nakumalakhi wesine amaHebheru esine eleshumi nambili yonke le mibhalo okwethenjisiwe lokhu kuze kwaphakathi kophawu lwesithupha nolwesikhombisa necilongo lesithupha nelesikhombisa umkhosi wePentecost uphela esikhathini secilongo lesikhombisa ngoba okulandelayo ngokufika uPawulu esikhombisa ngokuba okulandelayo imfihlakalo yokufika kukaKristu kanti futhi icilongo likhalela amaJuda icilongo lawo lesithupha liyakhala futhi uma likhala liwazisa indodana kaNkulunkulu eyambulweyo izikhathi esiyingxenye yehora kumbulani onke amacilongo akhala uPawini lwesithupha uPawulu esithupha luqeda imfihlakalo phakathi koPawulu esithupha ngaphambi nje kokuba kuvulwe ulwesikhombisa aphelani nangu Levitikusi amashumi amabili nantathu elamashumi amabili nesithupha umbhalo uhamba ngohlelo kahle kabi emva kwesikhathi eside sePentecoste uIsrayeli alenqabayo emuva lapho futhi wabizela ibandla labezizwe ngaphandle ngalo mkhosi wePentecoste bangaka baqondayo ukuthi uyini umkhosi wePentecoste na Wesithelese ulibo lwesivuno ulibo lokuvuka umkhosi wePentecost niyawukethi lokhu bantu futhi nina eJP ni lalisisani lezi bekuyisikhathi somkhosi wePentecost amaJuda belibekwe lathulatu alenqaba manje azobizwa ukuba abuyele ekubuyisaneni siyazi ukuthi babungubani ukubuyisana angazi wona Nedilanga liyakhala emva kwejubhili lepentekoste libize amajuda adaye alibani ukuthi nedilanga lokuhlonzwa phansi kwehitla namanye labhoboza kanjani amajuda labhoteleka ukuba aqoqane ukugcwalisa imibhalo manje senikutholile na wonke lowo osekutholile akathi amen kuhle kulungile gaphelani lapho kule vitikusi amashumi amabili nesithupha manje uhlelo lwemibhalo emva kwesikhathi eside sepentekoste esiphela ekubizelweni ngaphandle komlobokazi umlobokazi ubizelwa ngaphandle yinceku onqatshiweyo olandelayo ukuba aziwe ku-israyeli umkhosi ukubuyisana gaphelani nakhu okufanayo njengakule vitikusi isahluko seshumi nesithupha manje lapho ehlela umkhosi wepentekoste noma umkhosi wokubuyisana Kodwa kule ndawo bayabizwa oh kuphele kahle kanjani utholeni bashumayeli niyabo yawugethi befundisi kulomkhosi wePentecost ofanekiswa kule vitikusi wamashumi amabili nantathu elamashumi amabili nesithupha noma amashumi amabili nantathu nelamashumi amabili nane ngumkhosi wokulila hayi ukubulawa komkhosi Umkhosi wabulawa ubuyisana kwabulawa njalo ukubuyisana kwabulawa uLevitikusi weshumi nesithupha uhambisana nakho impela kuphela kule ndawo libiza uIsrayeli ukuba balilele izono zabo kuphela kahle kanjani namhlanje akusikho ukuphinda ukubulawa kwakho ongokuthi uMose akufaneki sileyo ngokushaya idwala kabili akusebenzanga Akusikubulawa kwemkhosi kodwa kulila kwawenqaba ukubuyisana. Oh hey, leli kuze bayicilo ngomkhosi ozonqatshwa bese uMesiya wawo eyaziwa. Kaphelani azomazi uMesiya wawo lapho esembona. Uza ngamandla ngayisikhathi lona ayembhekile. Uza ngamandla kumlobokazi obezizwe namaJuda azomqonda. Bese lithika iBhayibheli isanda kuqeda kushumayela ngakho lapha cishe ezinyangeni ezisithupha ezedlule noma ngaphezulu iBhayibheli lithi lapho ethi wawatholaphi lawo manxeba na bangaka bawukhumbulayo umlayezo na phakamisa isandla sakho impela ngiyabo wawatholaphi lawo manxeba na wathi endlini yabathandiweyo bami Ngiyangikhumbula ngishumayela ngesikhathi lapho uJakobe ayethumela abantwana bakwaIsrayeli ezantsi lapho kuba bathole impahla nokudla nempahla nokuthi uJosepha wenza kanjani ukuthi ashayise ngathi wayengabazi nokuthi zakhubeka kanjani zonke lezi ezinye izinto wathi eyazazisake nyakhumbula ukuthi babeshaye uvalo kakhulu bakhala izinyembezi ufana ukukhathazeka kwaJakobe ukuthi lawa sithola abajuda ephansi bokuhlushwa awazi ukuthi ami kuphi manje kona yabuya kuthi uma ebona ukubuyisela ukuqhamu kwebhayibheli lathi uma athi ayokwahlukaniselana ikhaya elilodwa futhi alile izinsuku njengomndeni olahlekelwe indodana yawo eyodwa wawatholaphi lawo manxeba na wathi endlini yabathandiweyo bami nebo Kumbulane umlobokazi usesezulwini vele unkosikazi kaJosepha wayesendlini yobukhosi Josepha akipa yoga ejayitha tuze kwakhe waseyazazisa kubafo wabo Niyabo unkosikazi wakhe nabantwana nabo kwakusendlini yobukhosi lapho esebuya ukuba azazise kumaJuda nakho kubuyisana nalo icilongo lenu elikhalayo akho lapho athi khona oh kwini na akubuyisana avelaphi lawo manxeba nakho endlini yabathandweyo bami Yakhumbula ukuthi abafowabo bakaJosepha bathi nina ngani bathi manje sizobulawa ngempela ngempela sikwenze lokho senze ububi obunjalo wathi qhabo uNkulunkulu wakwenza lokho ukuba asindise impilo nayikhumbula indaba kuGenesis na nebo nebo kanjalo kwenze ngalendlela ukusindisa impilo yowezizwe lobukazi wathi ngawathola endlini yothandiwe wami kodwa ningathukutheli nebo ungesabi ngawe bathi oh hey ngabe ngempela sikukhejile kumbona na Ngabe lokho kwakungukubuyisana futhi sakugeja na oh uNkulunkulu futhi athi avele azehlukanisa wona futhi alila izinsuku kuyena ukubuyisana udabuka lesikhathi ukufika kokuthi kwaziwe ukubuyisana akusikho ukubuyisana okuvamileyo kubulawa njengakule vitikusi weshumi nesithupha kodwa ule vitikusi amashumi abini nantathu isikhathi sokulila sezono zawo kuthi izono zawo sesingukuthi anaba Oh ani bani uthi kuphela niyabona ukuthi kungani lawo macilongo lingasho lutho kithi na Oh ke akhela phansi kwa Paul wethu lwesithupha Seniyabona manje ukuthi kungani moya ongcwele waungangivumeli ngikhulume ngakho na. Nobaba osezulwini uyazi naleli Bhayibheli liphambi kwami iqiniso lelo. Bengingakwazi kwaze kwaba yizolo kuthanga ekamelweni lami lapho akwembule khona wafika kimi wakhuluma kimi. Ngibuya ngathi Nkosikazi sengikutholile manje usanda kuhlangana nami phakathi lapho wasengitshela nakho sithandwa yabo. Nabonakho niyabokuzwana ngokuphelele nje. Oh bantu abangenaye nginani masinya kungahle kube ithuba lokugcina enyoka nikwazi ukuba nalo. Anazi ukuthi angafike ngasikhathi sini. Mkhosi wamacelongo. IBhayibheli lithi ayozehlukanisa umunye nomunye futhi akhuleke futhi akhale izinyembezi ngoba njengomuntu benengane okungukuphela kwayo ilahlekile bukani. Ngifuna ukusho enye into eyodwa ngokusondela manje ningakugeji lokhu ushaqisa kanjani. Kusukela emlayezweni wengelosi yesikhombisa isithunywa sophawulo esikhombisa ezambulweni zeshumi kwakuwuphawulo esikhombisa kuya emacilongweni ayisikhombisa phakathi kwalezo zikhathi ezimbili. Oh uNkulunkulu singakusho kanjani lokhu ukwenza abantu bakubone na? Kuphakathi kwalelo cilongo lesithupha necilongo lesithupha icilongo lesithupha nophawu lwesithupha kukhala ngesikhathi esifanayo. Futhi phakathi kwecilongo lesithupha necilongo lesikhombisa kukhona umprofethi ozoqhamuka phambi kwabezizwe ukubiza abantu babuyele efundisweni yokuqala yePentecoste. Nofakazi ababili bezambulo zeshumi nanye baqhamuka kumaJuda ukuwathumela kuJesu ngenkathi ibandla lihlwithwa. Bonke abaprofeti. Amen. Izwi lenkosi lingaphulwe. Ngeke libe ihlelo. Ngiyakubona na. Fundela incwadini yenu lapha futhi nibone ukuthi lokho okuphakathi kwecilongo lesithupha nelesikhombisa akujovelwe yini phakathi lapho kudedela amaJuda abizelwe ngaphandle phakathi kwenhlupho yesithupha nesikhombisa. Siwela kulezo zinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane. Niyakukhumbula lokho na okwakuphakathi kwalokho. Niyakhumbula na phakathi kolwesithupha uPaul wesihlanu noPaul wesikhombisa phakathi koPaul wesithupha noPaul wesikhombisa wawukhona ukubizelwa ngaphandle kwezinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane. Niyakhumbula lokho na manje kulapho lamacilongo engena khona lapho niyabo nokuhlushwa namahashi athukululwa phezulu kwalapho. Bese phakathi kwalokho kwase kuthi ke kwakuzoba khona umlayezo wengelosi yesikhombisa ekade ishumayela futhi ilahla ngeqala amaPentecostal. NoJesu wayekade ekhishelwe ngaphandle engenabambiswano namuntu wakhishelwa ngaphandle wenqatshwa. IBhayibheli lasho njalo. Ngokuba uKristu ebonakaliswa phakathi kwethu, uJesu ephakathi kwethu sonke, wabonakaliswa ebumsulweni bezwi lakhe elenza laziwe. Futhi uma lokho kuyilena kusiyo nje into yokwenziwa bangane. Lona ngisho kanje inkosi umbhalo. Futhi ngesikhathi esifanayo manje kuthi nje lelibandla umlobazi angathathelwa ndawonye uthathwa uyiswa phezulu naleyo mfihlakalo yoPaul wesikhombisa noma uPaul wesikhombisa ifihlakalo yokuhamba. NamaJuda libizwa yifihlakalo yecilongo lesikhombisa okungaba prophet ababili uElijah noMose futhi bayabuya. Futhi kulapho ke la iPentecost stali toveke khona yonke abheke into ethize kuba yenzeke ibandlethe lihambile futhi lokho kukumaJuda. Manje ngiyeza emqondweni womunye ethi ngeke kwaba nguMose lowo. Yebo nguye. Manje niyakhumbula angangitshela imicabango yenu lokho ngikuzwa lokho kuri kulungile ngeke ngiqondisele lokho kwakunguMose imbangela nanku umcabango wakho uthi ukuthi uMose kwakungeke kwaba uMose ngoba uMose wafa. Ucabanga ukuthi uElijah nguElijah iqinise lapho ucabanga ukuthi nguEnoch uthi uMose sewafa vele kodwa khumbula wayengabuye aphile futhi waphila eminyakeni engamakhulu ayisishiyagalombili kamuva eminyaka engamakhulu amaningana kamuva wabonakala entabeni yokuguqulwa isimo. Wena uthi emva kokuba umuntu esefike na yebo mnumzane uLazaro wayesefile wavuka futhi wabuye wafa futhi niyabo impela futhi ngisho abayi bayovuza baphile futhi babuye bafe ukufa kwesibili kunjalo na. Ngakukhiphe lokho emqondweni wakho nguMose aphela inkonzo yakho yikho impela okwenziwe nguMose noElijah bavala amazulu base belibaza ngomlilo niyazi ukuthi yini into abayenzile. Cabanga isikhathi sokugcina bantu. Haleluya! Usuku olukhulu lwenkosi seluseduze. Kukhanani ndawonye! Inkosi kaMesiya azomengaba futhi azothola ukuthi nango uMesiya wawo. IBhayibheli lathi lezo zinto ezishaqisayo njengalena ziyokwenzeka. ezambulweni zeshumi nanye ubizo inkonzo yabo iyoba inkonzo kaMose noElias bebizela u-Israyeli ukuba aphume emasikweni abajuda njengomlobokazi wengelosi yesikhombisa nje ubize umlobokazi ukuba aphume osikweni lwamapentecostal.
Remember, Moses and Elijah is the
Kumulani Mose no Elijah, kungubizo Israel aphume ekubuyisaneni okudala kweundlu, nevu negazi nezimbuzi nomhlatshelo, ayemthatheleni ophilayo, ayezwini, nomlawazi wengelothi yesikhombisa, phansi kwenkilongo elifanayo, into efanayo yonke impela, uphawu olufanayo luzokwenzani na? Biza abantu umlobokazi aphume osikweni lamaphentecostal nezwe baye ekubuyisaneni kwangoqobo izwi uKristu elingiswe ezwini lakhe lapha lenziwe inyama phakathi kwethu. Isayense ikufakazisile ngezithombe. Ibandla liyakwazi umhlaba jikelele. Sikwazi ngokucindezelekile ngoba akakaze asitshele nokukodwa okuku isho kanje inkosi kuphela lokho obekuliqiniso. Bashango yini ukuthi enzenze lapho phezu komfula njengojohane umbhabhatisi wathunywa uzoba njalo nolumlayezo. Ngabheka phezulu futhi ungeleshumi nambili ngqo. Ihora laphakathi nobusuku selilapha bangani. Phezu kwethu. Ngiyabona ukuthi umbhalo uphelele kanjani na? Ngokuphelele ukuthi lokho bukani lokho akuzokuba yisiyo inhlangano ethize eyehlela lapho ifike ibize amaJuda. Kuzoba umuntu ababili, uMose noElijah bobabili abaprofeti. Manje bukani ukubiza abezizwe, umlobokazi aphume wethembisa kuMalakhi wesine ukwenza into efanayo. NeBhayibheli lathi uyokhishelwa ngaphandle kwebandla onyakeni webandla lesikhombisa. Uyokhishelwa ngaphandle kwebandla. Yebo umnyama bhuqe futhi uye. Yebo umnyama bhuqe kuphi na? Lingena kule nqubo yobufundisi. Lingena kulomkhandlo wenkolo yobuKristu, umkhandlo wamabandla omhlaba. Li uphishwa ngokuphelele izwi lakhe abakwazi ukuvumelana nalo. Niyazi bangeke abakwazi ngisho ukuvumelana emaqenjeni abo amancane endawo. Bazovumelana kanjani kulokho na? Ngakho bathatha olunye uPaul wesilo umfanekiso kuso isilo. Kumbulani iBhayibheli lathi kwakukhona umfanekiso wenziwe kuso isilo. United States njalo ibinombolo yeshumi nantathu. Yakala ngezifundazwe eziyishumi nantathu zifike eziyishumi nantathu ezinganekezi eziyishumi nantathu imisho yeshumi nantathu inombolo yeshumi nantathu futhi njalo ngowesifazane ibonakala esahlukweni seshumi nantathu sezambulo futhi kuqala iwundlu kuthobeka inkululeko yokukhuluma inkululeko yenkolo nokunjalo bese kabemukela amandla futhi bakhuluma ngawo onke amandla uDrago ayenawo ngaphambili kwakhe. Kuyini na? Kwakuyini uDrago na? IRoma. Niyabo wayenopha umfanekiso wesilo wavukela ibandla likaNkulunkulu langempela phakathi kwalawo mahlelo azoshaya ngentupheko lento. Kodwa lapho beqala ukukwenza iwundlu yothatha umlobokazi walo ukuba abeseceleni kwalo njalo njalo lonke ibandla sezulwini liyobe libuthene. Oh, kuyabe kubala into ede kakhulu bonke abangcwele bebathatha imhlophe ezingenabala futhi bekayino Jesu bayoba sedilini phakade. Amen. Uzani nidle inkosi iyanibiza, uzani nidle, amen. Usukulu nje siphila kulo ihora. Balekani bantu balekani niphephise izimpilo zenu. Kuphelani manje sesivala inkonzo njengengelosi yesikhombisa. Ofakaze babele icilongo lesikhombisa ngaphambi nje noma icilongo lesithupha ngaphambi nje kokuba icilongo lesikhombisa nife. Manje khumbulani futhi nginitshelile ukuthi ngizolibuyisa leli cilongo elikhulu. Washo ukuthi wayezokwenzani lapha kuIzana? Wathi kuicilongo elikhulu liyokhala icilongo elikhulu. Hayi amacilongo manje umkhosi wamacilongo mabili uMose noElias ukubiza icilongo. Kwala phansi kwecilongo elikhulu. Ukufe wenkosi kumemezela uJosepha ebuya. Niyabona ukuthi zonke izizwe ziyobuthana eJerusalema. Niyakuthola lokho encwadini kaIsaya. Sanda kulinika khona nje. Esikhashaneni esedlule esinye salezo isahluko esisifundile. Lokho kuIsaya weshumi nesishiyagalombili okuqala lesithathu. NakuIsaya amashumi amabili nesikhombisa eleshumi nambili neleshumi nantathu yilapho akhalisa khona lelo cilongo nazo zonke izizwe ziyomvuma u-Israyeli ezweni lakhe lendabuko uNkulunkulu ayenaye. Khona-ke umlobokazi uyofika abe nomyeni nomyeni enomlobokazi bese-ke kuba yisikhathi seminyaka eyinkulungwane esikhulu emva kokuba umhlaba wonke usubhujiswa ngamandla e-atomu futhi kuyoba khona amazulu amasha nomhlaba omusha. Bawa shalinguna pagate. Bugani konimpela patikwe manje. Kapelani nkonzo kwa Mose no Elijah iyo. Manje woku mundu ya kwena. Mangusho futi. Nkonzo kwa Mose no Elijah. Pagati we pilongo lisi tupo nilisi kumbesa. Kuso baba profeti ababili. Abazo. Ma uizraele njalo. Bayaba kola aba profeti babo. Manje washolo nomoya ongcwele kimi ngenkathi ngiqala ukwenyukela lapho ukuwakhombisa ukuthi wayeyindoda nakaNkulunkulu wathi hayo kwamanje. Ngiyakukhumbula lokho cishe eminyakeni emihlanu edlula ngenkathi ngiya eNdiya na wathi ungakwenzi. Ngathi athi uma lona kungumesiya asimbone enze isibonakaliso somprofeti siyabakhola abaprofeti. Umfowethu Lewi Petrus bangithumelela lawo maBhayibheli. Lapho isigidi sawo besinika amaJuda evela e-Iran nasezindaweni zonke ebuya eziqoqanelana wona ndawonye ebayisizwe. Ngacabanga lesi sikhathi sami ngaze ngivele eCairo eGibhithe. Wathi ungakwenzi manje ihora akukabisilo. Ngase ngibile ekhaya. UMose no-Elijah uzofanele abize. Ithupi lePentecost lisalokhu likhona noma belikhona kwaze kwaba lesi sikhathi niyabo. Manje umkhosi wamacilongo uzokwaziwa. Futhi lona ngapha kaMalaki wesine awuhlangene nalowo olapho nhlobonhlobo. Kaphelani bhekisisani lapha inkonzo kuzoba nguMose no-Elijah beguqula futhi bebiza u-Israyeli aphume emasikweni obuJuda. Lalelani basuke emasikweni obuJuda akade bexoveke kuwo njengabaprofeti azokholwa azomkholwa. Ewabizela emkhosini wokubuyisana uKristu bewazisa ukuthi amqonde uKristu. Bayothi uyeza uzoba lapha. AmaJuda ayobe ebuthana izinto ezinjalo bese kuthi ke uma efika athi sengikhona niyabo. Owatholaphi lawo manxeba na? Endlini yabathandweyo bami. Manje kufana njengoba kwenziwa yilabo baprofeti ababili. Khumbulani umlobokazi obezizo uzoba nomprofeti obizwa ngoElias uElijah. Ngoba ababize baphume emasikweni abo umlobokazi ngokufanayo nje njengoba laba baprofeti babiza amaJuda ukuba aphume ebuJudeni aye kuKristu kubuyisana. Nabezizo usevele uyakwazi ukubuyisana kodwa kuzobiza umlobokazi abuyele ekubuyisaneni kokuqala. Lapho khona lama angamashumi amahlanu sabatha onke lama sabatha ayisikhombisa abasukile kuwo ukubabiza babuyele esikhathini sokuphela. Isikhombisa lelani isithunywa sebandla esikhombisa isithunywa sekilongo lesikhombisa konke ngabaprofeti. Manje kunjalo okujovelwe khona izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane kubiza izimpawu okwakuqondiswe kwabezizwe kwakufanele kube kwabezizwe ukuvulela abezizwe ukubona ibandla lebezizwe. Ilokho kuphela esikwaziyo, ilokho kuphela esizokulalela osekuvele kwedlulile. Sibheke uJesu. Wena uthi manje awulinde kancane mfowethu Branham, ngikholwa ukuthi baza kwenza lokhu. Isibonakaliso sokugcina kwa-Abraham futhi isinzalo kwa-Abraham yobukhosi umlobokazi. Isibonakaliso sokugcina kwa-Abraham asibona ngaphambi kokuba kufike isibonakaliso esethenjisiweyo, kufike indodana ethenjisiweyo kwakuyina. Ngumbulo esimweni sesidalwa esingumuntu owayekwazi ukwahlukanisa kokubona imicabango yabantu efihlakele. Umuntu oyedwa, hayi dozen, umuntu oyedwa. Akunandaba ukuthi ngokulingisa okungaki. Babe noyedwa futhi wahlukanisa ngokubona imicabango efihlakele owawuphakathi lapho. Yini na? Futhi delandelayo edzela uAbraham noSara baphenduka baba insizwa nowesifazane usemusha siyakwazi lokho. Manje ngithi ukunibinda kancanyana manje. Kodwa khumbulani kuze njeni qiniseke ukuthi nizokwazi manje. Awulifundi iBhayibheli kanje uyifunda ivaliwe bese uyabona uveze isithombe. Bekisisani uSara wayeseyisalukazi iBhayibheli lasho. Yena bayi sizalo sakhe sasifile kunjalo na? Impilo ka-Abraham yasifile kuye indlalo yakhe kunjalo na? Manje khumbulani inzalo ka-Abraham yase ifile. Iminyaka amashumi amane kamuva wayesenamadodana ayisikhombisa ngomunye wesifazane. Kwenzani na? Wakhuqula imizimba yabo. Bekisisane bathatha uhambo lwamamayela angamakhulu amathathu behlela ezansi eGerari, uhambo olude ngempela ekhehleni. Wathi noSara wacabanga ngisho nokuthi babengeke besaba nobuhlobo bomndeni. Wathi mina iminyaka engamashumi amabili noma ngaphezulu mhlawumbe ngaphambi kokuba bebe nobuhlobo bomndeni. Wathi mina isalukazi nenkosi yami nayo sibe nenjabulo futhi njengabantu abasha na? Wathi khona into emehlulayo uNkulunkulu na? Kaphelani ukuthi kwenzekani? Masinya waphenduka waba ngowesifazane osemusha othandekayo. Ekhombisa phakathi lapho efanekisa azokwenza enzalweni yobukhosi ka-Abrahama ukwemukela indodana eyethenjisiweyo. Wapendwa wabangeja. Bukani bethela eGerari futhi kwenzekani na? U-Abimeleki inkosi wathi nani naye wathi uyabukeka futhi muhle. Futhi wayezomshada kunjalo na? Ukhokho mdala nawo onke lawo mantombazane abukekayo ezansi lapho. Ukhokho muhle, muhle kakhulu uyabukeka, niyabo? UNkulunkulu wakhuqula umzimba wakhe futhi wabaguqula babuyela emuva. Kuyifihlakalezo kwembulwa manje kulolu suku. Indodana yomuntu niyabo, umlayezo wakusihlwa niyabo. Baguqula babuyela emuva. Futhi lezo kwaba yisibonelo sokugcina abasibonayo kwakuyi ini na? Lokho kwahlukaniswa ngokubona okufihlakeleyo ngaphambi kokuba kufike kuguqulwa komzimba. Futhi ngaphambi kokuba sesemukele indodana kwenzekani na? Ikileyo likaNkulunkulu liyokhala, abafile kuKristu bayovuka kuqala umzimba omusha. Inake zekhona zisasele siyoguqulwa ngesikhashanyana ngokuphazima kweso. Haleluya! Siyatutakanyakanye! Uhlangabeza inkosi emoyeni, imfihlo seyazisiwe, izimpawu zivuliwe. Ikileyo lakhalela u-Israyeli, abaprofethi ababili uselungele ukubonakala. Nguyeni na? Ibandla lifanele lisuke enkundleni khona manje ukuze babonakale. Akakwazi ukubhekana nababili ngasikhathi sinye, akakaze akwenze nyabo.
Oh,
mfowethu. Bekisisa. Impela ukubiza. Bonke kubabiza baphume emahlelweni nasemasikweni. Manje siyabona unyaka webandla lesePentecoste usuphelile. Umlobokazi ufanele agudluke endleleni ukuba aye phezulu manje. Ukuze izinceku ezimbili zikaNkulunkulu ezambulweni abaprofeti ababili bakwazi ukubonakala enkundleni ukuba bakhalise icilongo lesikhombisa kuwo bawazise uKristu. Ngelesi sikhombisa isithunywa sithi bheka iwudli likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Hayi ukuthi bheka iMethodist yami, iBaptist yami, iPentecostal yami. Kodwa izindodana kaNkulunkulu iwudli likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Wakuba zinto ezinye izisekelo esilapho. Sikade sithi kangakanani na? AmaJuda asesezweni lawo lendabuko. Umlobokazi uyabizwa ngokombhalo. Yonke into yona impela ayethembisa. Sesilungele. Ihora selilapha.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. That's right. But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed and clear. Don't take a chance. Look up. Your redemption is near. It shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today. Buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one. We're here!
Silapha sisekupheleni leyo kusiyo nje into ethize ebuthuta yomuntu lo ngu isho kanje inkosi.
Let us bow our heads.
Asikothamise amakhanda ethu.
Merciful God.
Kulungulo nesawu Jehova mnini mandla waduma entabeni yasesinayi nabantu bamemeza kakhulu akukhuluma uMose kungabi nguNkulunkulu ufuna sife. Kwathi Jehova mkhulu ngiyakubavusela umprofeti. Angiseyi kukhuluma kubo kanje. Kodwa wakwethembisa oyokwenza futhi wakwenza. Wasivusela inkosi uJesu. Uyizwi wathi wayeyilo. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu. Sibona izinto aziprofethayo kithi lapha ngomprofethi wakhe uJohane esiqhingini sasePatmos. Siyasibona sigcweliseka ngakho konke. Sibona umoya ongcwele ubonakaliswa phakathi kwethu lapha emhlabeni. Sibona amahlelo emkhiphela ngaphandle kwebandla. Izwi. Abaphambene ngalutho nabantu yilolozwi abalizondayo. Liphambene nesiko labo. Njenga na mshaa wawu lapa nje mshabene wawu yizi futi wawu pambene na masiko abo futi bagu posela ngapande wa mabanda abo ndao zonke. Na manje kosi akukho bambiswano ndao. Izama ngasho kungena eNingizimu Afrika lapho engazikhona ukuthi kukhona imphefumulo lapho esalindile. Ndawo zonke futhi kubuye sengathi ngeke bangemukele inkosi. Hayi ngenxa yami inkosi kungenxa yalo mlayezo. Kodwa wathi kuyoba ngalendlela futhi ukwazisile kithi ukuze singadangali. Siyalazi hora esiphila kulo. Kulunkulu labantu bahlale lapha kulokhu kusa kulena eshisayo indlu encane eshisa kakhulu lapha. Balalelisisile. Bayabona manje ngileqiniso. Uma bengaboni bembulele khona inkosi ukuthi bekungani ungangivumeli ukuba ngithathe lawo macilongo. Ngiyabona ukuthi akuhlangene nathi. Khona impela ecilongweni lesithupha konke kwenzeka futhi sesilubonile uPaul wesithupha luvulwa. Futhi sibone umbono lapha emavikini amabili edlule walokho umlobukazi ayoba yikho nebandla. Njengoba ngikushilo lapha, njengoba wangikhombisa nje inkosi ngikushilo. Silapha thina ungahle ukuba isikhathi sesedlule kunoma sicabanga. O baba uma kukhona umuntu lapha kulokhu kusa othathe nje ukukhonza izithixo. Ukuthonya ukuthize kwesayensi ezenkolo noma izwi elithize likasiyazi wezenkolo eliphambene nezwi likaNkulunkulu. Futhi abamazi uKristu wangempela, umoya ongcwele wangempela. Alembuliwe kubo izwi namanje ukuthi izwi lizoba njani kulolu suku babona isiko kuphela. Baphila ekukhanyeni okuphuphuthekisayo. Njengokuphanga okukhulu kunakho konke okwake kwenziwa ezweni kwakuseNgilandi kwenziwa ngokukhanya kwamanga. Nokuphanga okukhulu kunakho konke ibandla lakho elake laba nakho bekungenkathi lapho bethathe ukukhanya kwehlelo futhi bakwenqaba ukukhanya koqobo kweBhayibheli uKristu. O Nkulunkulu sihawukele. Sindisa abalahlekileyo Nkosi. Siza ngicela isikhashana eside Jesu sinabathandekayo. Isikhashana eside nje masinya lelo dwala elikhulu lizoqheshulwa entabeni. Siphe Nkosi uma ekhona lapha ongenawe sengathi bangeza njengamanje ngobumnandi futhi bakwemukele. Sizakhothamisa amakhanda ethu uma ungaphakamisa isandla sakho uthi ngikhumbule mfowethu Branham. Asina ama-altar nezinto kugcwele phama. Unkulunkulu akubusise thana nje ngikhumbule. Unkulunkulu akubusise, Unkulunkulu akubusise, Unkulunkulu akubusise ngempela nje izandla ezingamakhulu. Baba Unkulunkulu kukhona isithunzi esincane ndawo ndawo sisuse Nkosi. Bahlezi lapha kulendlu encane. Unga uSathane angahle ukuba ubuthekise amehlo abo ngalezi zikhathi ezedlule kodwa ngikhulekela ukuthi awuzokukunaka lokho njengoba wenza kithi ezinsukwini eziningi ezidlule. Kodwa manje ngokuthi usibiza sonke ukuba sibone. IBhayibheli lathi babephuphuthekile babengakwazi. Wathi ngiyakululeka ukuba uthenge kimi umuthi wokugcoba amehlo. Unkulunkulu usebenzisa umuntu ukujoba kulokho okusa phezulu kwamehlo abo ukuze babone. Nokho ukuthobeka esigejaneni sabantu abathobekile nabazithobile abangafundile nokunjalo kepha nokho ileyo ndlela okwakuyiyo ekuqaleni. Siphe khona Nkosi ukuze balemukele njengamanje. Ngibanika wena egameni lendodana yakho uJesu. Uthi wena wathi ozwa izwi lami.
I'm sure are the best.
Futhi ngineqiniso Nkosi ngokwazi kwami konke balizwile. Akhole ngongithumileyo. Hayi okhole ngokuzenzisa kodwa okholwa ngempela futhi akhole ngokushiwo yizwi. Kunokuphila kuphakathi akasayi ekwahluleleni kodwa wedlulile ekufeni wangena ekuphileni. UJohane wesihlanu elamashumi amabili nane. Siphe khona Nkosi ukuba babe ngabakho kusukela kuleli hora kuqhubeke. Uma kukhona ukumangala engqondweni yabo kususe. Uma kukhona umuntu ogulayo phakathi kwethu makuthi umoya ongcwele omkhulu Nkosi. Ngokuthi ngiyazi ukuthi ukhona futhi wembula emicabango emi lapha emsamo bazi konke ngakho. Ngikhulekela ukuthi ubaphilise Nkosi. Xazulula yonke imibuzo. Ichebe lizovulelwa labo abangakaze baqiliswe egameni likaJesu Kristu. Bethatha igama lomyeni. Banelehlelo elibufundisi. Akekho wakwabhaphathizwa kulezo ziqu zikayise indodana nomoya ongcwele noma wafafazwa. Nalezi zinto zamasiko okungokwamabandla alonyaka inhlangano yomphiko uKristu umfanekiso wesilo. Akukho muntu owabhaphathizwa egameni likayise indodana nomoya ongcwele kwaze kwaba yibandla elikatolika. lonke iBhayibheli nawo wonke umlando kamuva ukuthi baba bathizwe egameni lika Jesu. Paul wathi kuba seGalatiya besishiyagalombili elokuqala, uma ngisho ingelosi evela ezulwini ifika ishumayele elinye ivangeli mayibe ngeqalekisiweyo. Futhi wena wayala ukuba labo ababekade bebhaphathizwe phansi kukaJohane, yena lo obhaphathisa uJesu ukuba beze baphinde babhaphathizwe futhi egameni likaJesu Kristu ezenzweni zeshumi nesishiyagalolunye. Futhi wathi, ningavumeli ngisho ingelosi initshele noma yini okunye. Kuzofika isithunywa ngosuku lokugcina sizoholela abantu babuyele olibweni, babuyele ekukholweni kwakuqala. Siphe khona Nkosi ukuthi leso sithunywa sikhulu phakathi kwethu manje uKristu omkhulu, umoya ongcwele ukwenze kukhanye kakhulu, wenze ukuqonda, uvula izwi, usembulela lona. Sengathi ungabahola babuyele kokwakuqala ukukholwa kwa sePentecost. Njengoba kwasho uPhethro ngosuku lePentecost, ePentecost lona lowo wabhathiswa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthelwa kwesono. Futhi kwakungaleyo ndlela njalo njalo kuwo wonke umuntu kwaze kwaba yibandla lamaRoma eNicaea. Unkulunkulu sihawukele manje. Ichebi lizobe selilungile, izinhliziyo zivulekile. Ngena Nkosi Jesu, sisemahoreni okugcina. Uma kunokwenzeka Nkosi ngabo ukuba bangene ngaleli hora ongukuthi ngethemba futhi ngikholwa ukuthi ukhona. Nathi esingenile Nkosi sengathi singathatha uhlu oluqukethe impahla manje ukuthi sibonile futhi salizwe iphimbo likaNkulunkulu likhuluma ngezwi lakhe, futhi siyazi ukuthi hora lini esiphila kulo. Siphe khona baba, sibanikela kuwe egameni lendodana yakho. Manje amakhanda ethu egotheme.
Softly and tenderly, Jesus calling. Calling, are you ever calling? See.